Morning, friends.
Darumba, gusunebi, mami agulongeje. Mabwega botu benzuma. Ndarangani eji kubaji mwi, jaziandisi jabumi bwangu. Uwa mujikombero aruvo, jifuma jino, kubwa nabu yage, iguajo obubotu. Anchirirano, ziaba nabare zaba kede munganda yagwe, sunu.
I was so astonished when I got here yesterday and
Ndaya gambo rogo jiro jindi nega siga ogunu agubona bubonegi. Wabu yage, tagwinda galo tete uti inga mwyoba munzira e. Jindi nega bona ibulembo wabu pange. Iguti jindi ibaga droa ibulembo wabu pange. Ndaga bona ibu yoga na iga mbiga nini gabambitwe urubasu. Pere dino, ndabu chana guba ii busena bubotu. Ile tulirumbite, ulisingu zionse nkamboga busena o bubotu. Ile tuli, ndamule tila yifu mojino, njuzio iguzwa umuga intu wangu abana bangu, abo bandisisha guba gogunu, ujiindi eji, ya guswangana o wagutura. Wigi ei, ya guli sarazi, ya guli Kristo. Ibana bari mu gigoro kabera nciyo muguswa. Eri batandira kuyabaza yaguri ngwa wabo yagwe ya kumunzi. Pere tatuga yabazi kuri ngwa ibuye ya indinywe no bantu. Tamu yabazi uri yejo. Uri bo guba abensuma eyonda ndabarumba abensuma. Gwonse pere, uliji ntujimu ujatikizia, benzu mabaga indi. Tawwe magani ogo upanga, ibarongwe, ibapya, tajiri jaga indi. Tawwe magani ogo, kondikonja utuntuligila, agaga sena yonse gayo baga sete geni. Kambu utandula miaga, ili magumi otatwe, yaga inda, mutagulia jisiba, jantimba. Ndaga salazia ejibela, janyiga, uli Yesu Kristo. Jindi ni wakatari ijintu, pere itago liantimba. Obo bonse, wakari jisiba, wakonkega ambo, bagwagwa. Chokatari muma, ugeende, igulure miogwia, imukwagwa, wakajita usunguwa. Iguswa, mujisiba ejo, jagari wano. Eri omuno, wakari unga, ulimpana, impana, zia mujisiba, ziaga mena.
The lily is a very strange flower.
Edo I impana ni dubaruba ali gambyarogo ne waguti yagazaliwa muntimba yede gulisiani gisya munzira yayo kwinda muntimba eryo mpao kwinda nenda amankanja uli sisya atala ini ikutondeze yabumotu bwayo eryo ndi ndiye yaguti yifumo yino ogo kugonse Yajitiga oguno, igutigu swa, jindi ejo, mpana nini, ya mujizba, ya gali tonta ini, kabera, niaga siga ata, ya menda, ya gatanda viga, mababa ayo, tubela, tuadere maotu nini, tuwa gatanda viga. Elio, agutondezi ya, impana, ya gukuti, agube guti, buga ime, wajindi jilamfu, agube guti, Iwe nganda itu idwe kulireza mubusule.
The tabernacle itself has been dedicated in 1933.
Jigombero ujikama jagatuwa mu 1933. Pele mugweya jifumwa jino. Ingajaba ijintu jibo tulogo. Iwabuyo iguswanga na gushonto. Wagutula arubo alimi igapati gubantu abajisi. Riendisho iwabo ulipeda uli Kristo. Wabamba jeji jonse kukonzega. Indi anagulumba umu ya umu wanu kambo gamulumbo. Yanu azimwe izimbi ezio nzo magavika utuhula imbungano uli Kristo. Indi mugulumba kapati agulumba imbunga agugana na maju aya. Mwimi nina wabagwesu, besu wabotu oguno, ibambungano, wabatula, mirimo yabo, uri obu. Mwesu Banks Wood, mwesu wesu ulemegwa, mwesu Roy Robertson, mwesu wesu ulemegwa, Vanji bambi abo kakutakwe kulianda alimwi cha moyo omwe watola nyesi muyaga ibusena obo munzira obo bwagabede bakala oguno ibona kuti bwagaya kwakabotu ero yindi neganjira ikubona jigamba ogera eji mushobo oyo lyonse ngwe gali kusuka mina bumi bwangu bonse ndiri mugesudu wakali ejo chegali kuyandisa tagamba kuti uyobuyaga pere wakabuyaga iri ndakabona buyage akuyagwa mbokubede bwalo buyo o mbubo tukaphati elyo lino kunyina madzi akuthondeza kulimva iwangu ulina buyo nzira yaukuchita mwabona elyo pere leza ulawisya elyo akube kuti nyebo umwi alumbwe ukusanga iwanu zyonse zimwayita kukamba ibusena obu mbobede munzira yabuyage ng'anda ya mwami iyo lino ndi ndiyenda kwamba madzi aya lino obuyage muli ikubota muli mobuli bubotu obu mugati anze mulamwe wangu Junior Weber wakajisi buyage wamathina amabwe akapezwa seboni obo mbojakali kukonzeka ikuba chinthu chibotu kuyenda mbochipede inchito ilondokete mukwesu umbi oyo uliko senamuswana mwa alumi pukabikha bubambe kwakunkhwita pere kubona kwalo mukuyake buselebete bobu ndikonziyaboyo kunyina kuchokoloka uli yakunkhwita zili mumasilingi awa nzira zyandene zakuke makani awo peyimikira chimwebuyo bona eri uganda akamwi kali yakitwe mumasipika mwabede nkhapela ulakonzya kuchiwamba munzira iliyonse ndyoyanda kunkhwita iri ndasoma yakali janza yaleza sinthu zyonse wakachita zinthu ezi lino kuti na mwami yesu wakatupha buyake ibuthegwa tumukombere imomo votu winda nyaka ili makumi othathwe yonse twakathalisya chibuye yadaka makwa amapulanga akukhala awo munsi yachithofu yakaindi yamabwe amalasha ilyo muyasi mukesuulu umwi iwapo mukesu Robertson wali kundayambira chiyecho awo lusakatizo lwabulongo lwakapede zithofu ezyo zyakaindi kuzyakali kukhalira mu masomo ayo ayakali kuyingeni akahuthuka imuliro akuleka kupsya ambweni tukokola thopiro na thothatwe ikambo chopokathapsya ikulotha leza alike ngiwakapukwapirira ilyo mphoo ndiwakamana ikupsya wonse kulema kwa chikombero kakulete awo ikambo chiyathaka kwidha mukati ndi janza lilike yaleza lino chilikwapiritwe alupolo luyumu akukhala ansi yakitwe kapothu akuthoma ndino ndiye akuti mbulizi bwesu kupambulula mukati linda kulusiya lukwaleza lwapalumbide loko lileza ikuti iwesu obu tapukabi buyo buyake ibukothu oko kotiyobora pere akube kuti aumwi unjira ikabona ibube ibukothu kwa jesu kristo mu munthu onse oyo unjira abube busena bwakasalazigwa kumwami iwesu banthu bwakasalazigwa khambo takuwe makani obo buyake mbobubede obo mbothuluma chopeni bukothu kwa mbungano chimo cha banthu ndichoma kuti inoli ng'anda yaleza lyonse yabubothu lino munsonkhano wakuthuwa ikwachiswi ya nthalisiyo ichithanzi ni chakapikhwa chilingano chiphati chakapola iyo chilembedwe muchiswi cha nthalisiyo chifumo ndinakachithula ilyo ambweni nimwakambwa mamiti masontho ayinda ikambo chethola chindichira mfuku yothuka ikulisi ikwangu buthanzi muli mwebola kuchikombero chipsya ndakakwathanya mwa alumi mukuboshi amwanakasi mukuboshi makayimvwi mu ofisi akube kuti ndibe chimenezo ikutegwa ndikabe mukuthaunsi ushomeka kuli Khristu kuchithya na bwinga ikulibambira kusekerera kwabusuba obo lero lino atuchithe muli mothokachitha kumathaliro jindi nithokathalika ikuthula ikuthaunzi wachikombero ndakalipi yomwe alumi munini alimwi ma ambweni wa makumi obiro omwe nyaka ili makumi obiro ayibiro yakukomena jini nthokapikha chiswi janthalisyo jakali jindi ketana akwatha akwaro eyo yonse ndakalipuyandisa ikuona kuti ibusena buli mumabambe ali kamuthu mulilesa ibwa ikwalesa kukombera mwabona abanthu bakwe elyo thukonzyapuyo kuchithapo akuthali kwinda kubuyake ibukotiphere kwinda kubumi bwakasala zigwa ngenzerapuyo ndyo thukonzya kuchitha lero lino akuthanathula muphayiro wakuthula bala magwaro amwi akuthula imbungano kwicho syakulileza elyo mphawo ndi jisi imwi ndi jisi mulumbe wa vangeli ifumo jino kubuyaka mulumbe wangu oyo ubora elyo sinu masuku ndi andakubwezachi pati 5 chachiyopunozyo echo chisangana mukati ikuswa kumakhalo a mbungano ali chiloba kusikira zinamatizyo zili chiloba chakuti ndi mphawo tiyoba masiku mumuhulo kuyoba sikuthanda mbizi ithuba masiku kwapiri sikuthanda mbizi isiya akuyapuya ansi wasikuthanda mbizi bone elyo mphawo chinamatizyo yachisambomwe mukuba tijulidwe lero mphawo wa munsondo yifumo yifumo munsondo muthobera kuti na mwami wayenda tiyoba sansina kuchayambiri cha sansina ambweni yifumo munsondo muthobera ikuba amswangano wa miphayiro wapalwazi mubuyake elyo mphawo munsondo wa masiku kujala akube kuti mwami atugwasiye mchula chinamatizyo chachiroba awo ali kamphango kafukafuki ibuyo elyo kayambapo wakali ikuwumona uchulu wachisala chawoora kukuwumona oko lino thandize ezinamatizyo nchoziyamba ndilibuyo mbuponya mamanino akuyeya ikwangu ikupothu kuli hiyo anthela mbuli bamwi ibano mbawapede ifumo chino tuchise mizezo yakuphayizi eyo yakatizipisikwa ikwinda ku banthu phere oku thakukachikhumi ili kuti na muyowopona yede kubora kupunanike wede kubaleza ilokwe ngongwepuyo ukonzya kuchichitha ikaperere elyo sinu masiku ndi bhuku elyo liyarununuko lino muli chechi gambo chithandirizi miswangano ya miphayiro yapalwazi na zimwe zimbi khambo kakuti ndi ndikhala apenzuma pamwi elyo ndipha nini tilyonse lyachindi changu kulingula amuphayiro elu nyomulizi chilengano chaika chisi khethana kuswa akunkhakumbo chapapo angelo pali chiloba kapapoola kapauluka apopo muyongwisi amini sansina apopo lino mubuyake ndiyakuti thweredwe kuba muli chechi ikuti na yathulwa na kuyothulwa mumaminiti machonto kukomba ileza thweredwe kuyipamba munzira ewo tathweredwe kuwula na kusambala mubuyake tathweredwe ikuchitha makwepo ali onse omu muauditoriyamu okuno tathweredwe ikuchithwa omuno oko nku muli ikusumizya pakuthaunsi kunjira akusambala mabuku azinthu ziyonse thakukwemakani na ntchizi mbochipede kulimeseni ambi akuchithira checho khambo ta tathweredwe ikuwula akusambala mung'anda ya mwami yesu kwede kuba ikusena kwa kukombera ikusalala wakasala zigwa kupukanze opo mwabona lino watupha busena ibupothu atuputhule kuli nguwe akulithula thopeni ambupo kuli nguwe lero nino echi inga chaliponya ikupanga chilanyami anini phere thapuli busena bwakuswayira mbusena bwakukombera tathweredwe nokuba kung'ono ijwi mukati omuno kunze lyakukomba muli umwi aombi chitha kuti chilayandika inthopeni mwabona tatwede kusundana-sundana gonse, tatwede kususana mubuyage, nanka kulegela ibana besu kususana mubuyage, pelia bobo kujita bobo, iguli mba, ibutali iwa jindigila mfu ya inda, kuti, ikujita bobo, paga buyaga, ikutegwa, tugonje kumamela, jonse jajo. Lino, tujisegwa mba ogu awa, mwini, bunji wabantu mbenzu, ibantu bajigombero balisi elfu. Ikuti ibuyage uyenda kutuwa umulimo wa singu zionse. Kigago kule tula tobeni atu yei jindi tuanjila mwusena musalalisha ogu. Ukaligira uli umi aumi akugombaleza. Uti natu yanda ikuswana umi aumi ulimasena ngetu konzia kuswana umi aumi mbulibobo. Kede kutali imeide enda gonse ao po takonji kuli kwa igabotu uyeya. Eyo muntu umwe wanjira kabela tabazi ibuyo eja kujita wabona kula sabira maningi asintu chabuntonsi ibuyo elyo ndagajibona mumamugano igusigira jagandi wamba kulinkwa ibubirogo kambo tatuboli musena wamami musalansia uzoswana na umwe aumwe tubola oguno kusogo mbalesa ao kuya uminzi Yesu obu musena musalansia wagatuliwa kugombera jeni amwime anze wamba ula ufumbwa jintu chomu yanda iguamba umba iguti gajirulene agusalala amuunke uminzi ya umi aumi amuswane umi aumi mumasena pereji indi manjira muri ango oyo amumune mubola uguno kusuamba ula angwe mwabona umu legela iguamba ula umu huira ipenzi yanchijo nyaguti tuamba ula maningi agutaswirila ilogo haoji indi tuanjira omunu amumulindile. Ino mwiko mbela jagale inga kakutawe imuntu naba omwe uligo jifumogin oyo wakaligo ubozwa obo wakutu indi meja uruj nagali igulisharu imu eyo ndagayi magunze ya zingano yotatwi ogunu ugutu la ibusena sega zumizia naba muntu wamasha bagayima umuliango uwona kutitagwe muntu waligo ambaura jindi mwamana ambaura iwan muanze mamunjire utina mulanda jabu umuzi wakabola kujipairo akugomba jabu umuzi wagenda kuchokera kujono jago ikuchula baiberi yago yejo simuko ponyoko chagari kujita yejo jagari kulingwe nagajisi ijintu jago amba utina wakaribianda wamba wala kulingwe iwamba nyomu wana anze ndi omuno kugomba mwami wakabala ichwili yagwe na pegu kala jabu umuzi pedyo mpawo wimbo mujizi geti kandisina mkwali jifumo jino na pe mujizi gips ipiano ya gaindi ndashoma gakede usule mkona eli mwibaruga wangu pegu nzia eli wakali gunga walizia jabu botu ubotu unselero ya jinga nukogo mfutuli wangu kwa gafida wimbo rubotu rubateme ilogo eli mpawo usigira jasia mujindi ya uswanga. Yeyo musoli wa nyimbo wagayimigira agusololera mu nyimbo zishonto zyambunga ero mpaho kutina bagajisi enyimbo ya mukame nsalesale bagaruimba ikutali byo inkamu yakuliremeka bumwi ero mpaho rwimbo wagazimana nakulizikwa ero mpaho jindi ninakangwa bo ndagaziba kuti yakali jindi jangu yakuyutuka jindi mukatao saenda mumbunga yabantu agomba akunanike bwamuya mulisinikizitwe kunkwa kuswa kuchulu kukonsa byo kunyina nzira yakujitantamula pere ikuti na wenda mulupyopyongano pao yebo uli inyongene logo kabera muya wanyamesegwa nkabera tatuyandi eyo pepe tuyenda kubola kusogomba oguno tulijisimi nzi mibotu ngeo ganana mugaindibuyo ganini kasimwizimbi umunzi ogo otuswa bensuma akubatola ninganda ya mwami. Lino ulibana banini, lino bakwanda banini, lino tabazirwa ndano. Balo, nzirabuyo, njoba gonja ikujana, ejo, chobe anda, kujiririra. Ejo, muzindi zimwi, kwa kunywa menda, alimi zindi zimwi, banda kulanganisigwa. Ilia bobo tujisi, inda kulusia walesa, kwa tula iganda, tagali witwa kuti, hawa mulongo, iganda kakuliri, pere, gali ponya, umbe iliangu, ha, maju amwi. Ogo bamatumbu obagonzia ikutola bakwanda babo lino takunanyunganya ambweni mebo oguno ujigamba ugero ambweni begakuboni agwalo mukuba unanigitwe pere kuli bantu bambi bakede munsi abela ilabanyunganya mwabona yeryo babora oguno kuzongwa ikuswangana abobo bamatumbu nku mukwanda hago muni atalika kulira ansi bagonzi ikujincha eyo ba masimpe ku kwerede kwerede kumuleta imutumbu wini tulayanda kutola mukwanda wakwe kumbungano tabela chejintu ejo chomwe dekujita ero tujisiga nda ogia ogo kumukonja iwana kona lyonse yabuyage auditorium myonse aspiga oguya awo kumukonja kujincha foliumu ufumba nzira njomuyanda antomwe agambuzi iganini umamanino agatishiga menda azintu zyonse mbonya ibuyo yarukwasyo umotumbu aziono azintu ulagonja ukaya ajuno usena wakujinchira mukwanda iwago utina uyanda ujinchwa azintu zyonse igokede awo ulibambitwe gonse ino mpao zindi zindi bana bagushi alini zindi zimwe bapate bayotali kabu nyomunisi iwantu banini bayopana tugwaro na nzira yajongo mfuga na jintu yemwe mumungano ino uliwapati logo ikuziba gabotu binda bobo mwabona mwere de ikuziba igabotu binda bobo mwabona tamwere de ikuwa oguno kutina ulangira kuyoba mwarumi wini muzubabu mwi akukomesi ya mugwashi mwami ibareza koguti ujitari ilalimwi umatari ilo nyumwabona a akulile megagamotu ujitaji uleme pero lino mwini lino mamasha vaimina umakona abu yagi umwi ibumbi ere kutina ulile ulemega umwi ba baga sarwa mbule ibulezi ibwabo eyo bashomesi bakalira umbele oguno utegwa ambweni mtu umwi alile megagamotu bagala ilibwa igulomba imuntu oyo gumuna pao kutina tabajisi ibulemu obo inga jabota iguti wakala imuntu umwi umbi pambo ulimuntu umwi oyo uyanda igumwa ulimuntu umwi wabolela iguganze obo gumwa eryo ejo yonchijo chotuli wano mkumpa ijwi ya mwami ili aboba ntubonse bayanda igulimwa na uyanda jabu umuzi mburi mbobagonze iguba jabu umuzi ibuyo mburi mbobagonze iguba ogo ugu igutari jigama ya guamba ula akulire megabu mwi mwini mtu mwi ugomba imami ejo jila landruwa obo mbojerele guba chejijo chomuni kogunu ugomba mwami mwye kutina ulimwa mburi kulumba isi mwami na gongora kusumana nchoveni mwabona tambo chejijo chomuni wogu mwabona pere ugomba mwami munzila yago omwini yago ugomba pere unyina mtu ugomba imwami kujindi mwamba ula akupedana tugwalo eyo ugwasya mtu umwi umbi iguswa ugomba mwami mwabona abobo tulimwa kuti eyo inga jarubira hile tuanda iwamba jee jiguwa muzesu usumini tuwe mumbungano yesu utegwa mumbunga yesu utegwa ubuyage obu mumbungano eyo yotu uwa wami iwaleza ugamba uwa iwajwi amupaye amugombe pegambo chomwe deuborela ogunu ugomba hao iyo mpao ajimajimbi jee ndi kusuangana kwa mana iganje ibantu mumamugano te seye kuti ojiri ogunu mkambo tandikori onse mwabona mkambo ndiraswa iganji nukuba mkugamba uga mkuswangana igumwi ibunanige mblasiga silingano silajitiga ejo ndiraga tala kabela ndiraswa ikunjira muganda ejo ambweni biri na balumi bamwi oguya balandi tola umunzi ukundiregela uli ogesia kaindiga nini usigira ndaswa ulinchijo mkambo jirami nyaga pati ejo mpao ndagabo na mamungano ekuba ogobana kubasumizi kwa kususana kwa onse mbusana usalalisha abapati wimigila omporora wiyagi kuli umwi aumbi njenzira imbotu ya kunyonganya kuswangana imbora kusiko obo na kufumbwa chindi mbojibede mwabona kuswangana mbuga maisi kwa uyo amusie auditorium mwamana mungomba mpao pao amunke akuyo ambaura kuli umwi aumwi kufumbwa nchomu yanda iwijita uchina ujisi njitu yumwi choyanda kwa ambawa umuntu umwi kubabo na kwea ambabo na kumunzi wabo na kufumbwa mbojibede peleo utajitiri auditorium atutule obu kulireza mwabona obu mbusana iwagwi mbabuswanga nina ogo otu muswana mwabona ilomo ulaswa kubusana usiralisya mwini ilionda ndashoma kuti ejo inga yagotelezia ulitata wesu wabuju ilio mpao jindi mwabora ilio mwachana kuti zipeko ziatariga umuida lino iganjiji ndiyo shuma iguti tajigabi oguno pe pele jindi bantu baba ambugano impia jintu jitanzi nyomulizi imbunga ibaga nchimu toyandi ejo wabo ne wabobo wabu musena wabugomba ninanda ya mwami. ila utinazi pego vya kumuya ziatali ya igusiga agati igano ndagangwa ikuti iguswa nindagangka kutibantu baganjala iguswa usilela ziandene ya jisi kupanga wabu iwa munzi iwabu dirumbide lumbide kulideza ikuti ndashoma obu yifumo nindagatula agubika jisui jantarisyo au mulima mimugubushi ndagagombela vima wanjio uyobona igubora wa Jesu Kristo. Ere gindi nega jita jigwelete ya siulu ya madola eri ogo inga mwezelela murumbo mumbunga musela ulibobu igufula akubweza ama saint ali magumi otatwe na magumi one habela usinizi kwa igwesu wabulizi wabali igubanga mwanda amagumi osame madola ali mianda yobiro mumwezi mwoti mwe gali kuno kwenza iusola ujigita elio ndagali kuti ndagali ikubelega elio nindaga kubadela nda nyaga ili magumi ajoba ya wembe ya utagwe iweza sentio mwe pere ikupago onse kwega jisi iwangu kunze ya mkwe gali ikuponena na kuhonse ogo wakali ikunjira mga pogesi iganini ikusule ugwami gwaleza ere bantu baga sinsima wamba uyojitiga uti mujindi jamwaga uyo inchwa ikuba igaraji satan waga soliga uwebweza ikuswa ulindiswe jindi jimwe mugurubisi mugutamina uweji wagu tonga ugwa munkuta muntu umwe waga tamina uti wagali jisa ijitutajagwe na agali ikubelega ali mbubo iliompao agu jiregela igunka iliompao akutwa igambo kumulawu akuyanda ikubweza jikombero ewa wakwiti nagaima akulisi ere nekuba uta mbisa gonsa wamba uyojitiga ajejo toba gamba kuli mwisinumbuli bumwi wama auditoriamu ebega iwinda aimwi ya mamungano mabotu maningi aliko United States mbombobo kusawano kwa unka ikwi jalesa mumi kunyiga yonse mwabona kunyiga yonse alimwi yasumanana kusunguluga mubalo walio ansi isuwa iguswa kumasi onsi unsi ajulu kujimo mbotuzi onsi agonsi inyiga misurwa atube ibalumba kambo gajeji atulumbe kambo gajeji ilo linombonga tujisibu sena wawukarila mo jiruli atara yomutu esu jigombero jibotu jinjoloma ukarila mo adutule tobeni ya bupya unchito awulisara ya tobeni uli Kristo. Iyo mwesu unaveo, mwesu wesu ule megwa, mwembele wini mlanda waleza mumi, ujimu imwarumi oyo, mwazi murumbe, mwajatira anguo, mwonse nkwajisi, mbombobo. Muntu usibuya, ulayo wa aniniku, na, ikutaliku yowa, tiani bobo, pere, ulilogo, sibuya logo, ulibuyo, anini, tamba ulilogo, nyomulisi, muri, kuku, kwamba, ijintu ejo, jangusu, akutenda, na, karansi, na karigira, na ndajibona ejo, akuswilila kumatepu, unzari anchijo. Pele jijitika bobo kuti, ndigonje ujitajeji, bobo ndindi, elio ndi, ndianda ikuti muyeye machu angu, nyomobona, elio ogu gonsi, ulimu kutepingwa, mwabona, zintu zionse, sila tepingwa. Elio agaga akube kuti, daigona aumu aime, akulisi wamulimu wagwe, akuyeya, ikuti, uligunsi ya ula iliwa iguzwa kuliresa kujata ibulisi o busetegeni. Mwabona, mshomesi aumwi, mbubonya, mwembele wele deguleta. Tabuliku sana, kwa mwembele iguba akwamba, bobo, balomba shomesi, na ndamba madaigona, pambo, masiligani, bambungano. Eri ogo kuti, ikutina banabugwetene ibanini babola anzi, ulizia imulangu, eri nyomunisi. Obo, mwajita iganji, na jintu imu mbulijejo, umiswangano, na guswa, kuya kukuya, elio mutumbu watuma musimbi uwagwe anselero awa elio, waunkila igana gamui gajisi, gazan, agususila okuya, umoto gara, kabela banyina, baeya kuti, ulimu jigombelo, ulibo. Idago na wele de ulanganya, jejo, yebo ambweni, wanjira omuno, agukala nape, ndio gubika, umoto gara wangu, agutwala gumunzi, ulibanyogo, mwabona, nyebo, mwede wujitajejo. Kamu yeye ibu ya ndisyo, kururamiga, mwabona lyonse lyandishorwini kuramika bobo mwerete ikutambula kuramikwa elyo bamathumbu amusibe lino ikuti uli busena bwabakwanda panu nyebo nothwana tunini amusibe iwandanu lwakutha susana konse mukuyake mwabona nyebo niwaphati amusibe iwandanu lwakutha mbawula akuliremeka ibomwe mumibandi yanu mu auditorium mwabona muthajiti ejo yerobete ayibotere sikulireza yesu wakati kulilembedwe nganda yangu yobambwa ikupanganda yakukombera mupayiro anze kuitwa ikuti inganda ya mipayiro inda kumasi onse ilo pakali kuthula akusambala elyo wakuosa intambo au thamda ibanthu ikuzwa mu auditorium ilyo nchopeni tatu yandi kujethika mukusena obo kusalalisya apopo alothule maume esu mbungane esu ntchito yesu kusangana kwesu azinthu zyonse zoti yesi ubwami waleza lino ndi ana ikubala magwalo amwe akuthanaba mphayiro wakuthula elyo mphawo kuthula ibuyo iwabiri mkhambo kuthulwa ikweni wakachithika nyaka eli makumi othathwe yakayinda linomo mphawo mbuli mbothu thubala lukwalo olu akukanana ali ndulo wamamini chimashontho ndashoma utileza kuyoleta zilongezi yakwe kulindiswe elyo lino wali chinthu yimbi cheri kuyanda kukanana ee awo kuthoka jisi marekoda asimwe zimbi tuli chisikanda kaliyonse obwya omo mukayanda kurekoda uleza kuwapanya zisalesale azinthu zyonse omya zibola chikamina ikuswa umaiki ini omwya kuthwanda zisani zinthu zyonse zya mulimo wa rubizyo elyo mphawo chinthu yomwe ibanthu banji inchopabijirwa kuchatikizya ndime ibanthu ibanji bathaka zinchopeni lukwalo kuchatikizya ikupa chikozi yanu chachiphingano muchikombero ndirayeya chinde chimwe chinthu chimwe yakachithika okuno kuchatikizya checho yakachisi tiingano zothathwe khapera mukwesu wakagambwaloko khambo wakankhwa ikamungwe kamwi kamba ikuti chikozi yanu chachiphingano chaamba katolika ndikandasichikola umwi na munthu umwi na muna khristu umwi wakazaruwa kwamba ikuti vana katolika pachisi ingusu uchikozi yanu chachiphingano chikozi yanu chachiphingano ya khristu thachiyimenini zyabwena katolika oko nkhuyimenina ileza bwami lino ivasalali bayimenina bwena katolika thulashoma kuti ulinsi kuyimenina omwe angati ya munthu aleza khapera oyo ngu khristu pere bana katolika bashoma mu mishomo yonse yabasi kuyimenina ziulu zyabanakazi apalumi azinthu zyonse muna katolika uli onse mubotu ikuthandira oyo ufa uba sikukomberezeza lino chikozi yanu chachiphingano ya khristu chiyimenina jesu khristu zinomukalizi kuti vana khristu vathanzi kuyenderana makani akale akaimbi ambungano nthanzi pakali kubhala ziyingano kufumuka oko khopakaunkha ikuthondezya akulizipyapeni mbuli vana khristu lino vana katolika vathamina kuti pakali imbapo mukwini vathamina kuti pakali ibanthu vathanzi pere mbungano yakatholika tiyakali na bunganisigwa ikaindi mwabona pere vana khristu pakali kuyumuna chiyingano a mwakankhwa ibanthu kapaamba kuti basi kubhala chiyingano zena mwamba echo umuna katholika muna katholika wini mbungano ya muya usalala ya nyika yonse ililusi tuli pakatholika tuli pakatholika vathanzi ipakatholika vashoma baibeli mwabona balo ni mbungano ikatholika ikapunga tulangulukide kulikako tuli kusumanane kwa njisyo ya apostolo tuli kusumanane kwa babatisyo kwa muya usalala azinthu zyonse ezyo mbungano thanzi yochaka imenena khapera mbungano yakatholika thayi jisi chomwe chahyo mwabona apo pakapikha chikozi yanu chachiphingano awa oko wakalethwa oko wakasiwa ikuswa kuchisamu ya olifa kunsi oko yesu akakombera echo chikozi yanu chachiphingano yakathola myaka khapera wakaphegwa kuli ndime kuyinda kumukwesu hagenbright elo ndi ana kuchithula ambungano eyi elyo obo mbwerumba ikuti kufumuka oyo wakachayanzika alya thandizinangoni oyo wakachayanzika awa kulumwesi iwangu wakajathira imubi kululyo iwangu oyo ndime elyo chinthu chimbi choyimenena mburi mutwe wagwe nawe ugoteme mburi mamubona upinga iwagwe ufungwa ibantu aboba mkulanga ujipairo elio ulagulangira awa sisibi elio unolanga ansi arindue wamana wanojisimu mwini mshonto ukede awa utegwa jindi wito wa ujipairo wanobambwa mwini uyomwegela alijejo utegwa jindi bantu banoli awa gu nyomati kambo zi chwandira jejo tuwelede kuba jigozian elio mpao nguenyalesa wakati mutali pangiri zigozianu zibezedwe nguenyalesa wakati amupange bagira bimu gobiro akubaswanganya impela ya mababa abo anto omwe akubabika ajunu jarusi ogo iwantu kubago mbela nyomwabona gwaro gwaro takugwe agungwisya mwabona abobo ejo jirina nigitwe agwanzi kwa igwini kubusena iwajo ululemi ejo ndirumbite igapati igwa umwi urubazu wagulurio nishomaguti wanijatila kambo imebo ujimo mburi igupa igwini ufunga ijintu mburi mbwezi tagwe neiga jita mugumi kwangu ele ndaganyo nyona ilogo jindi jagwe igusigira ndagapa munzira eyo ero ndagajita zintu zindi ejo zetagere degu jita ero ndirumbite ulireza jifumojino iwuti waga jatila izbizi yangu.
And now I want to read out of the book of 1 Chronicles 17 and just speak for about
ero nino ndia ndagubala iguswa mpugu ya magani matanzi 17 agugana nabuyo iutandila maminiti osanwe aguswangana wagutula ugomba ero mpao iunjira mumurumbi lino mumagani matanzi ii jipati cha 17 lino jagabora kujitiga mburi David ananga kede munganda jakuti Davida wakati uli Natani musisimi bona ndikara munganda ya Kedari pere pogesi ya jisuminano ya mwami rigiri muzisi tirizyo siya masani.
Then
hao Natani wakati uli Davida chita jonsi eyo jiri mumoyo wago kamboleza ulandwe ilu yaga vola kujitiga masu ngaonya jaguti ichwi ya mwami yaga siga uli Natani galiti kwayawa ugamwambile Davida mulanda wangu kwayawa ugamwambile Davida mulanda wangu mwini mbubobo mgamba imwami yebo togo ndi ya gira inganda ya ukariwa mo kambo sena kede munganda iguswita iguswa mwega leta izwa iguswira iguswa opuno elegenda iguswa kutente igusiga kutente aguswa kujigombero jimwe igusiga ulijimbi mbogunga ndagenda izwa yonse sena segamba ijwi uli umwi wababete siba izwa oyo mwega laira igusanina ibantu bangu igwamu kambo nzi tamundia giringanda ino kigago mbubobo mboya kwamba kuli Davida mbubobo mbamba imwami wa magamu nakakukusya iguswa kumajerero amberere nokuba iguswa kwembera mberere kuti ube imuleli wa bantu bangu ba Israeli ilo ndakali ayebo kufumbwa kogendera alimwi ikanyonyona basi nkono nyongwe iguswa kunembo ilyako elyo ndakupa isina mbuli sinalya ibantu balemu ibali munyiga.
I would like to say at this place that David
ndiyana kwamba abusana obu kuti Davida wakabona ikintu chichona ejo chotwakabona Davida wakati tajiji botu kuti inyebo no bantu mwakandi yagera nganda ya Kedari elyo pagesi ya jisumano ilyalesa iwangu ligi muzisitirizyo ya masani ezyo ziagali zikutu ziaga sumitwe antomwe ziamberere abanyama wakati tayirulime kulindime igwa amu mubotu ilio pogesi ya jisumano ilia leza wangu ligiri mutente abobo leza wakavika amoyo uwagwe igu ya gajigombero pere Davida mukuba mwarumi wa wabu ya ndisho kaulisalazia kulidesa ekwa bobo wakati la ibulwa ibunji ilogo abobo wakati Davida ganana eji mubusu wa musisimi wabukaro obo oyo wakali Natani ero Natani mukozi wakutinaisa wakali muyanda Davida wakati Davida jita yonse jiri mumoyo wako kambolesa ulandwe ino kambo kujita ejo yonse jiri mumoyo wako kambolesa ulandwe eryo obusiku mbubonya iutondeja kulisalaza iwa Davida uliandisyo waleza ili mpango kubona ibusiku mbubonya mbukuzi wakuti wakali mbukurubisi ikuti taga sumisi kwa kujijita lesa wakali suruzi ya runji ikubo ansi akugana na uli Natani ili undaga andisha matwi aya yonse goyaga ambile Natani wangu goyaga ambile Davida mulanda wangu kuti na yaku kusha kumajeru amberele ibuyo taga lijintu pelu ndi ndianda ikubika ejo awa waka indi buyo iganini na yaku kusha ikuswa ikutakwe kapela nda na yaku pa isina uchisi isina mbuli ibantu ibalemu abo balimunyiga helio ndanda ikubika ejo mugasie nekwa bobo munzira ya kubamba muzezo ndagali kuye ya kuti nyega mishonto ya kainda ndagali mkwe kumusanza mutolopo oguno tagwe muntu wakandi bikira manu tagwe muntu wakali kundianda elu ndagali kubayanda ibantu pere tagwe muntu wakali kundianda kambo kantalisyo ya mugashi unyina igunyansya ribama abatata bayandisi obo mbelo mbozi ya ikutibama magonja ikupona ikwenda usena usalarisya obo jifumo jino bunji babasigali abo ibaga bika imali abo kukwasya kubuyaga oguno ambwenileza jifumo jino yobaligela ikulangalanga azikwabirisyo zia matantilo pere mwashi wa Branham kiwaga jesisi na botu oguno gonse kugambo kakunywa tagwe muntu waka jisi jagujita andime. Edo, ndaye wambila muka intu wangu utari jindigila mfu ya inda. Oye ya buyo ikuti se, sega gonja ikujan imuntu nawa omwe wabamba ura kulindime. Tagu wakari kundibikila manu. Ilo lino, ndijita ikuyuba, ikuba angu liogezia kunini.
And now the Lord has give us this great place and these great things that he's done and...
Hiyo lino, mwami watu pavu sana obu pati, azintu ezi zipati, njajita alimi wandipa i, unze lia zina, ibi wandipa zina, mbuli lia baru mibamu varemu. Hiyo wakanyo nyona basi mkondoma, gonsi kwegaya, takunaba jintu jaga ima, gumbele wandirio, gonsi, koria gaya, pere. Obo, mwerumbide kambo kajejo. Ili mbobuti mbega lino, sola ikuziba. Muligana iganini ikakalankene, utala oguno. Mulongo wa mayage obiro, na otatwe kuswa oguno. Ikusiga kujigoro ja, igram veo. Jindi, negali jisesyo, ya jigoro ikuswa. Ugarankana ilogo, amuseri wanswi, zitegwa sketi, mojisiba ilaga indi. Mwoti mwega siba ikuti gunsi iwini waji siba ejo gwagalete imboto yampana eyo yagali unosyuga bobu elio mwoti mwega sola iku siba ikuti tagwe muntu wakamba wala kulindime elio nekwa bobo inga uyondipa isina eyo linga liole megwa agati gabantu wakwe
and now David was not permitted to build the temple. He could not do it. But he said,
Ero lino Davida, taga sumizi kwa iwi yaga tempele. Taga gonja kujita. Pele wakati, njobu siya kuswa urunyungu iwago. Erio uyo yaga tempele. Kamera erio tempele, lioba tempele literi. Erio atala amwana wago. Mwana wa Davida. Uyoba iwami ibuteri. Uyo enderezia. Solomoni mwana wa Davida kunyama. Kuzwa kunsana ziawe. Zia kunyama. Wagayagira imwami inganda. Tempere. Peji ndi ilunyungu iloini lwa Davida nilwakasika mwana wa Davida. Wakabambira okuya iwuti uyobola jindi nakuthakabi ibwe lyosyala athala abwenyina. Lya tempere elyo pere wakasola ikuwathondekera kutempere limbi. Johani sikuwebonetwa omo mu bhuku lya chiwoponosyo wakabona chikombero eji. Chiwoponosyo 21 wakabona itempere ilipya galibora galiseru ikuswa kujulu galisakatidwe kabothu mbuli na bwinga mbwalisakatisya khambo kamulumi wakwe. Eyo chiikuswa ku tempere yakati amubone chikombero chaleza chili anthu omwe abanthu khabera lesa uyoba ambapo alimwi bayosindula misozi umeso abo eri utawulabye limbi inzala takuchinongwe ikusa takuchinongwe ikuchiswa na alufu khambo zinthu ziyakaindi ziyakaroba.
Then the true son of David, as we're going to see in this,
pao mwana wa Davida wini muli mothiyobona muziyo ezi sibora muvike eyi tiyosika kutempere iyakwe pao tempere yaleza jikombera jini ejo chakamukira kuyoyaka lino nkambo wakati muli Johani 14 munganda ya tata wangu uli makhalilo manji ilo ndiyo nkha chinzi chakali kwamba kuyinda kuli chejo wakanswa ikale ilo ndiyo nkha kuyomuwambira posema ilo njochokera alubo ikusomuthamwira ndime ilo mukwini thulize kuti obo uyoba mubukhalo ibuphathi ibubola ilo ilo nyungu mtchopeni wa Davida uyobweza chiwundo chabwami uli ngu Jesu Kristo ilo okuya uyoyenderesya mbungano mbuli na bwinga iwakwe mung'anda anguwe akumishopo ili khumi aibiri ya Israeli moonse muutamanizo ilo aya masena mashonto mbuli Davida taka kunja ikuya kachikombero jini yaleza khambo taka pambiritwe kuchichita wakanyina ichinthu nchakali ikuwonse ikuchita wakali ufika alimi waka tiri debulowa mwachinota asunu kulindiswe patipambiritwe ikuya kachikombero jini yaleza uli oyo omwe ukonja ikuchita chechi alimi chili mukuyakwa ikwacho lino chikombero chinini anthu omwe atempere ili Solomoni yakamuyakira alimi anthu omwe ambi masena ibuyo akukombera pakahindika chontho ikusira jindi jikasiye chikombero chini noyoyakwa athala anyika ili malulami payo lela ikuswa kumulengalenga ikusika kumulengalenga ilo thakukabi limbi ikusa thakukabi madhirwe akambauka muchikombero echo thakukabi limbi mijato khambo mujato yomwe mujato omwe muphathi wabuthamani ino nchindi mbochiyoba pere athu kanje momoyo wesu sunu ikuti mbibaluka kulindira ikuwola kwachikombero eyo ikuti tiyolithondeze ilogo kubobe ikuyinda kumuya wakwe ikuti tiyokombera mubusena oku muli kuti twakali imubusena okuya ibumbi ikulindira ibusena obo kubora.
Now let us stand to our feet.
Dino athu imikire kumathandesu.
And as I read the whole
Eyo mbuli mwebala malembe asalala. Eyo ndakabona majuru mapya anyika mpya. Khambo juru tanzi anyika ntanzi zyakati robedi. Ilo chiwachilikwe rwisi ndetohani ndakabona imunzi usalala Yerusalema imupya kauseluka ikuswa ulilesa ikuswa kuchulu papambidwe mbuli na bwinga walisakatizya khambo ikamulumi wakwe. Ilo ndakamva ichwi ikuswa kuchulu kalichi amubone chikombero chalesa chili anthu omwe abanthu ilo walo yokhala ambapo ilo wayoba ibanthu bakwe alimweleza mwini kuyoba ambapo ikubaleza iwapo atiwothamike mithu yesu lino.
Our heavenly Father, We stand in awe. We stand in respect and in holy reverence.
Tata weswa kuchulu twaimigira mukulemeka akuyowa twaimigira mulemeko olusalala eryo twakulomba imwami ikutambula chipo Yesu yakuti watupanusyalo mali kubambira ibusena wakukombera nduwe kunyina chinthu na kunyina busena obo motukonja ibamba athala anyika obo bunga werera ku muya walesa kukhaliramo ere twabupha obo kuli nduwe muli chithondezyo chabyandisyo akuli mkwa kuli nduwe mwami ero twakulumba ku zinthu zyonse zotuyitira
eyo
lino obuyage ansi yakuthulwa ikaindi umulimo alimwe twakulumba uzibarusyo vyakaliko eryo lino mwami leza muli chilengano muchakaliponya nyaka yainda ikuthondezya eyi ikuti dakapona mayake akaindi ayo ibanthu yimwe yaindi mwapakapeti akapamburuwa akupambwa ipupya khapera ndakathumwa ikuchoka muthala amulonga
The people of thy kingdom.
Lino mwamilesa mulengi wa machulu anyika twaimikira muli bantu bachimphati ichako twaimikira muli bantu babwami bwako elyo alwangu amwemberi ambungano bantu twathula buyake obu umulimu walesa singu zyonse gwinda muzina lya Yesu Kristo mwana wako umulimo walesa atulemeko akulemeka kulireza ili akuke kuti makani makothu akunke ibuswa mubusena obo kusikira akachithe inyika ikubola ikuswa kumakhona one anthu ndowi ikubona bulemu kaleza pabuyothuka ikuswa mulimbapo mbuli mbapakachitha ikaindi akube kuti njindi chilisa chibe zindi zinji kukulisya
Father, we now dedicate ourselves to the service, to the word, with all that's in us.
Tata twaitula tomene lino kumulimo kuinda kuchwe akuonse kulimo lindiswe mwami imbunga abantu balitu labeni jifumo jino kukumkwachwe ero sobo mbule bakuthawosi twalitula tomene kukambauka kukwachwe wajatisya mjindi yerede mjindi yiterede ikulaya kutapatila akukhazika jamba konse mulimbo kulembetu omya mujiswi jantaliso iuswa nyaka ili makumi othathwe yainda wakati mjindi josi kabantu mukathakazumini njiso ini pere mayorirundikira pamayi kuti bapapothewe kupankhwa akunyonwa ikuswa kubwini kuya kulizya mankhwangwalizya mwami mbuli mbotwakasola ikupha ichwi kubantu athuwe bananikitwe abaphetwe insana ukusoleka kwapilo mwami mbuli chipela jakubiri jamuya mochuma abusena akube kuti muya usalala mbuli mbwakapethe mubusuba kwakuthulwa kwa tempele yindi Solomoni nangakomba muya usalala mujimo jamusumphulu wa muliro akhumbi ikanjira kumulyango wakumbere wakuyendeyenda konse athala lya kerabimu ikawunkha usena busalala awo akukhala abusena ibwawo oreza Solomoni wakati kuti nala bantu ibako banjira mu maphenzi kulikonse kulanga kubusena o busalala akukomba awo gankhwe ikuswa kuchulu mwami akube kuti muya usalala chifumwa chino ubole mu moyo wa umwi aumwi akumwi ibunthu iwasalazikwa obo uli wanu ilo baibeli yamba kuti ibulemu ubweleza wakali buphati maninji kusikira bakuthawosi tibakakonja kukuthawuka khambo kabulemu ibwaleza omwamilesa achilolole mbuli mutulipa tomeni bulingwe amungano mukutulwa umulimo alimwi ulilembedwe amulombe eli muyotambula elyo twalipa tomeni amulombo yesu wamungano jifumo jino ulindwe umulimo kambo kamimoni yabusuba bujalizi kambo kamimoni yajindi jakumangwalesya ikutegwa tulete kumbulisitwa alusomo kubantu balindira abo balindira kubora wasibwinga ikusamika nabwinga mumakani mabotu a Kristo kambo kamwami Jesu kuti atambule. Eji twajitula lwangu kukesu nave ambunga umulimu alesa musina lya Jesu Kristo. Amen. Inga mwakala.
David said, I was happy when they said unto me,
David wakati ndakakomana nibakandambira atwende munganda ya mwami elyo ajibe andiswe elyonse ikuti jindi jambwa tiyokomana kubungana munganda ya mwami. Amen. Ino kwamana kuswangana kuchonto kwakuthula ndijisi ola lino elo lino atuyeye buyo ogo nkutwa tula ululemego busalali butontozi kunembo ya mwami ikukwamba kunembo ya mwami amude buyo babateme mbulimo mukonzya iwa munganda ya mwami elo lino elyo jindi ikuswangana kwamwayisigwa mokuti manine buyo kuswangana amuswe mubuyage mwabona elyo elyo jipa sikulanga imayage ijindi jakunjira omuno akubamba ikabotu ujindi jitobela akulibambira ilo mphawo taruli rupyopyongano munganda ya mwami eyo ndiyakuti mu busena unomanite ibantu ikuswa ikuthandira maminiti ali kumi aosanwe wamana umwayisigwa wakuswangana amube masimphe kuba basi bulongwe amusukane manza abantu bonse akuthamba ibantu bonse kujokera elyo elyo tulangira ikuba eyimphwili ibola lino gumwi wa miswangano isekitekene logo eyo ikasolwa ikujitwa mujikombero tulangira njiyo kumbere lino ndindi takunanga pasuka ali ndime ikusikira jinto jimwi mane jindi ijilamfu jakumuka maora mashonto ikusiku wainda mumuphayiro ndakathalika kuona jinto jimwi apopo ndashoma ikuti eji jiyoba jindi iphati ejo nchesoma kuti jiyoba ikuti na mwami uyotukwasi lino lino jindi nindakati jindi jipati lino ndiyokanana ajinthu jimwe kujatizya jejo jifumo jino nyomulesi ejo munthu nchaita kuti jipati jindi jimwe inga ajili jipati pere ejo lesa nchaita kuti jipati munthu ujiita ikuti mbufuwafuwa kapera ejo leso nchaita kuti mbufuwafuwa munthu ujiita kuti jipati apopo atujibike ejo mumizezo ikupima jilyonse lino miswangano milamfu yothola jindi jilamfu nkhambo kuswangana ikuyumu kuyesya ikunji kusalasya elyo ndi mbuyo ikusena ogo kwekhala ibantu basola ibuyo akuyanda kundisanena zinthu zyonse perenda ngati wakothera maningi mukesi Branham zinthu zyonse ndakali mukuswangana wakutholerera ndelede ikuswa okuno ikusuku bwamusondo muthopera ikusika muli umwi aumwi yakufambana loko mu Mexico apopo chinthu chiyo mubuya apopo pere ndisoleka buyo ikuleka ikulya maningi akulibambira kwangu elo ndi kumene chifumo chino ikubona mukesu Junior Jackson mukesu radio abakuthawusi bandene abamwi bambi konse iza mulongezi nyonse ino ndiya ndiyanda kukanana kuli ndinywe chifumo chino achiyo eyo nje jisi ibulembo ulembedwe awa elyo ndiyanda ikubala luthanzi ikuswa mu buku ya Isaya ichipati 53 lino nomuchichula kuli njiyo ndiyanda kwambirisya kwomwe na kopiro kuti suno masiku ndiyanda kukanana abuku eli kuliswanganya akati kabukhalo bwa mungano ya mamanino ikusika kukuchulwa kwa zinamatizyo. Lino, ulimwa wemo pati omuya. Elyo, bakutana, jindi nega korela kumakalo ambungano, ndagagana na walo, au, amfwigi, zirimagumi, ale ijiroba, zia Daniele, onyabyo, uyetobezia, kambo, jaganjirana. Elyo nagati lino kutina, ndasola iweza zinamatizyo, zile ijiroba, nede kuti, kemanizi ezi, mfwigi, zirimagumi, ale ijiroba, zia Dani, utegwa, unjirane, zinamatizyo, igusia, jimtujomwe, jijogite, kabera ejo, jagari iji pati ya fai, ya bugu, yega na matigwa, asina matizio zili jirobo, elo tiyo kwesa, jejo sunumasigu. Tuyanda kusola kufamba na utariga sunumasigu, ino mbobo ti ujatikizi endime, wajamba gale, sena wamba, ikufamba na utariga, jiribo ti, saa, bantumonsa inga bago nzia, guba ogu na utandira, 7 o'clock, jibotu, atutarige kuswangana, wali onse, asikiseti, kuswangana, iwanyimbo, kabera, ndinoli oguno a 7 elyo hao winda muhwigi tiobamba kufamba na utaliga elyo lino pabola kunyina muntu uyandisha iguimba winda wana Kristo mwabajita kula uyandisha iguimba kula uyandisha zintu ezi pera lino tuli muji nchu yomwe iji mberino tuli muti mwabona abobo atukale nchoveni andirio lino kula njila tuli mguisha elyo nga mwisha iguti kuminwa ikuputi ogo, ikujisi alindimi, wabona, inkambo ikutina, ndaisha, jili jonsi ilubidi, nyelera, ikujipeda wings, wabona, iliagobo, serede uweza jejo, umunturi wonsi, chamba, nerede, nyelere kunanigwa, ilundisho maguti, bangiro, bali jiroba, ahabo bajisi, eyo, misusumo ili jiroba, bayojipa, mwabona, iyo lino muni Isaya, ijipati ya 53, ya Isaya, iwampango wani, na tobiro, ndianda ikubuzia mubuzi o, lino eji, tajijatikizi, usinamatizio siri jiroba, pe, oyumuno mbebo yo, kambo, nagarizi kuti, nagerede ikuba agutu, elio, tega gunja ikunjira, mulijejo, kambo, ndatagaba ajindi, pele daga eya, uswanga na buyo ikunini, wakutula, uswanga na kunini, wajibarusio, jamungano eji, na uswanga na kunini, wakutula mwini, paoba, inga, jabajindi mpao, jabunjira, mulijejo, keanda iguamba, wapona, ujua ogu, wabugu eji, abobo, ndiyo jitasunu masigu. Edo lino, ogu kuswangana, ibuyo ogu nini utegwa, uyo njira na moonya, mulindiyo, naguba, abobo lino, amusire, uchi yonse, amulichate, edo eji utina, mlaligweza, ama tepe, na ufumba jintu, pao, amukare inchoveni, abuisha ogu, kwa tepe, mutambi, Nojiba, eji ntu, jita ejo tepu, eyo, choyamba. Mwawana dino nkambo zintu, zimwe ezio, chiyo zingwisha, onse unji ujatizia, eji lino. Igambo, cholita mkukui, igabotu. Mwawana, elio, ambwe masimpe, amwambe, jejo buyo, tepu, choyamba. Mutambi, eji ntu, eji mbi. Mwawana, kambo, siriambili ejo, iwangope. Walo, mburiamba, nyo mwabona, hili abobo, zindi zinji, rupio piongano ibantu, balabuga agwamba, nini anini, wagamba kuti, yagari igupandura, bobu, abobu, amulilege buyo, munzira mbolilede. Mwabona, nje nzira eyo, nyo tuyanda baibere, nzira ibyo baibere, mboli gamba, nje nzira eyo, nyo tulianda, mbubonya mbubonya buyo, mburi eyo, mutabiki igupanduruzi ibwanu, ulindiyo, yiga pandura gare, nyo mwabona. Now, Lino, nguni washo mamagani esu alimwi, kuli ni ogo janza ya mwami, kuli ya ugunidwa.
Let me read it again now closely.
Hanijibane alubo lino, ikabotu. Nguni washo mamagani esu, mubuzio, alimwi, kuli ni ogo janza ya mwami, kuli ya ugunidwa. Umaju amwe, iutina washo mamagani esu, kukuti janza ya mwami, ya ugununwa. Mwabona, nguni washo mamagani esu, halimi nkuhulini, ogo, janzeri ya mwami, kuri ya ugunidwa. Lino ndianda igubala, mwalo mpugu, ya magani mamotu amusarari matayo, jipati ya leveni, ya musarari matayo, ilo lino, amulete mapepa anu, azintu, kambo, ya kusumana natuyo, igutina tamujisi, rekoda, Amulete, pepari anu utegwa, tujibweze, ijipati 11 ya musalari matayo, tumpango 25, 26, 11, 26, 27. Ya, Jesu gagana na mumupairo, njanda ikuthalikira musule lyachecho anini atuyibambe ika mphango 25-26 ndashoma pompao teyambirisya nokuba khambo ndachengera awa mu baibeli lyangu. Uyindi eyo Jesu wakayingula akwamba, ndakulumba otata mwami wadzulu anyika nkhambo wasisa zinthu ezi ikuzwa ku vasongo avasimanu khapera waziyopununa kubakwanda. Muwonya obo tata nkhambo chiboneka ikapothu obo kumeso ako. Amwacha te magwalo ayo opire nguni wakachoma makani esu alimi nkhuli ni janza lya mwami kuli akayikunidwa. Agwalo mphawo Jesu wakalumba ile zakuti wakasisa makani asisi ikuswa kuvasongo avasimanu akwayipununa kubakwanda avopanga baya khambo jakaponeka kapothu ulile zakuchithapoko. Ndino kuswa kuchibalo eji na kuchita na kuswa kukubala oku walugwalo ndakusiya chibalo eji leisa galisisa mwini mubuubauba phawo galiyopununa mwini muli mboponya. Lino kumathepo ndasumana nakulolola ipopo kumathepo nyomwabona khambo ali bali mukuthepinga mwabona leisa galisisa imwini mubuubauba phawo galiyopununa mwini muli mboponya nchenzu kuyeya obo kuti leisa mwachita iyinthu mbuli checho leisa uyolisisa mwini muchinthu chimwi chabuubauba echo yochitcha ivasungu kuchimpya wamamayire ali mamiliyoni iyo mphawo ikunyona mphonya inchopeni muli checho chinthu chimwi chuubauba mubuubauba wa nzira yakwera yakupereka pakuliyopununa imwini mphonya puyo alipo. Ndakaya kuti yavamba ichibalo ikuthegwa tulangelange eyi atuthana kunjira mu injiso ziphati ziyazinamatizo zili chiroba ivanji balamu impya ikuyinda mu nzira njaliyopununa mwini. Lino banthu bali chisimizezo yapopeni yapoopoleza mbwayerede kuba achiyecholesa nchayochita eyo mbuli mbweikapamba ikwamba wakale sindi sindi ikuti munthu uchili munthu. Munthu lyonse ulumba zyaleza kuli checho chakachita alimwi kulanga ikumbere lyonse kuli checho chayochita akuthapikhira manu kuli checho nchali mukuchita. Mwabona mwabona iyo njenzira mukachimpya balanga musule akubona echo inthu yiphati nchakachita pere balakakirwa ikubona ikuti echo inthu youbauba chakaperesa kuchichita acho. Mwabona ilo mphawo balanga kumbere akubona inthu yiphati jibola eyo yochitika alimi zindi zilifuka ikuswa muli zili khumi ili mukuchitika ikale phonya alimbapo ilyo nchuubauba loko yakuti thavachisi. Mwabona ikuswa mumwi imwaumi ikuthala okuno kuchotika ili kuti na mamwi vanthu ivakwe nkhopali okuno chiyambi chechi kulikonse kulikonse kuyothukira chinthu chipya changuzuzu ya mwarumi wakali tikalumamba ukubwene wamkhondo yamulichapo ilu ndasoma wakali sezikulupasu ndi wakapede pere ndasoma wakali sikuphaphira pere wakali muhedeni alimi wakali kuthamira kuti thakwe chinthu chilipopo mbulireza wakali kukhala muyotika zina lyakwe wakali Jim Dozi ibunjibwano no banthu ambweni mwakali muzi ili wakandipa vanamunywa panji chindi nekali imulombwana imunini wakali kulima vanamunywa kunselero ya mulonga munselero omuya ili wakali mwensi nyina wapathatha uku bwene pere wakati uzi wapomwe jimwe ija zinthu ziphati yakasowa kwambwa kuli nguwe mukuyindano lino ndakalipiyo musankhwa muneni mumasuba ayo pere mukuyindano ubusumeni bwakwe echo chakamuchitcha kuyenda ikuswa akungomeka muthwe wakwe akulira elyo ndakamusiya kuti inda kuli checho mwarumi wakasanduka chakulemu kuli khristu ikali a mnyaka yakukomera ithandira makumi ali kusere ayosanwe wakapusiya musimi munini kuswa mumwi oyo wakali kuswa ku chikolo ya musondo khambozi chayakali ikusowa chindi chakwe kuchitha chinthu muli checho wakati khambozi wakali kushoma ikuti wakalileza ndero ba doso wakati mwana uli lubidholoko ukushoma chinthu mbuli checho Eyo gati musimi munini wakadingama akukwesa iyi ikaruba kanini ikuswavo kuzita ansi kaka somona ikuswa kuthubera twayo twadale mathu nini akuti padose sa inga mwandaambira aka mbokaphona ceyo mbonyimete cindu nakathalika ingawula ikaindi nakati umwana akomenena munyika eyo mphawo nibusyo niyakachoka kokuli nyika mboyakaswita mbomuti eyo mbutho mboyakasika okwe mbomuti mbojakachitika akuyabuya akucichosya kusikira wakapona mwabona ikuthali zinthu ziphati zyamwewesi ezyo zotiyeya pere zinthu yabubaba ezyo omo lesa mwali ikasimphe maningi ikubaba abobo ibotezi eleza kuli ubunu na mwini iyo mphawo kuli sisa imwini mphawo kuli sisa mwini akuli ubunu na mwini mububaba zinthu zinini ye tibe kithwe atha lya muthwe wa munthu inkhambo ikuti na mwamba kuti khambo zilesa lileme nchachita lyeyo pukukambo ikakuti munthu wakalengwa mathalikiro ikuthali ikusola kulilonzi yamwini munthu wakabambwa kuyamina alileza chakumanimina khekambo chotukwazyanisigwa kuthuperere na mberere mberere thai kunji kulisolero kwayo yerede kuba amusololi eyo mwina usalala wede kutisololera apopo munthu ubamidwe munzira eyo ilo lesa wakaphanga milimo yakwe yonse kuba ikuthegwa pabombe bakonze kuchungusya ilo lesa ulalipo mdya mwini apabombe ikuthegwa akugwe kubabombe mubombe wakati muli Isaya 35 nashoma wakati nekuba mufuwafuba tayerede ikulubira muli checho chuba logo ilo tulizi kutilesa mupati logo kusikira tulachila njira kuba chinthu chimwe chiphati elyo tulaimpya chinthu chobaoba twalifumphula kubobaoba iyo ndiye njira motuimpyaleza kuyenda kukulifumphula kubobaoba lesa uli mubobaoba ilogo yakuti basikolo baphati ikamasuba aya amasuba onse balamuimpya koma maile ali mamiliyoni khambo mubuphamphu bwabo balizi kuti kunyina chinthu mbuli nguwe mophati logo phere muchiupunuziyo chakwe ulachiupya logo chakuti balaunkha athala kuyindira nchicho akuchimpya lino amuchilingaule echo amuchilingaule chonse eyo anyepo na banthu namuswa okuno chiyindi mwaunkha kumamothelo anu amuthole zinthu ezyo akusiye yakapota khalo jesu chiyindi chakuli kwamauna mbuli muliyede kukamaunwa phere ndiyenda kuti mukachichite chiyindi imwasika kumamothelo na hotela na kufumbwa pomukhala na munzi amu labungane akulilingaula kumwimpya kwinda kunzira eyo njali ubunu na mwini khambo muphati logo nekwapopo kulalisisa mubobaoba ikulisiwa mwini kubaje mwabona muthanso libweza chiphati khambo ulayindira athala lyankhoko pere amuswirire kubobaoba ibwaleza eyo mphawo muyoja naleza moonya munzira ngubaoba kasiyazi bwene maningi pazibusongo mwanyika bayite yonse balamuimpya lino seliwano khapera ndilizi kuti kuli pamayi ibasikolo mubilo napo thathwe apo mbondizi ibakhede omuno elyo seliwano kukasiya ikolo ariyo akusola ikusumphula ikuthayira seliwano kuli checho phere mmochipedi ibanthu basimilira maningi ali checho kusikira ba amwalo mumasemina amomwi imombe bali mukuimpya chinthu chichonya lesa chakabikha kumbere lyapo khekambo nsebwani ibakwesu bali muthupungwe phere ndiwana chiyanza chathupungwe nkhambo chisola ulithumona jeni akuisya ibakuthawosi ibacho mukusena buli bobu abobu kusikira ikuti na takachisikwiya riyo ulika pothu balathandwa mu milimo eyo eloperete kusitira kusopwa iwa musilisi wa mizezo azimwe zimbi senayete kuti na wakali ibuyandu iwaleza ibusoleka mukuthawosi ibuinda kulilemeka kwa miseso pere mukusoleka bwinda kuti mwabona inga yaba nzira yaleza yakusoleka munthu wakwe oyo ngwa akatuma ikupa achwi mukambauke chwi lino suno tukambauka pusumini wakulilemeka pwabomi tukambauka tuyanza pwabusumini aziyatupungwe ezimwe zinthu zinji ikaphati akuisi aigwi nkhambo bamba kuti thali kwenzi kumvukwa ndilakwenzi kumvukwa wakashomeza kuchichita lino tumulomba kuchista lino tiyokesa vasiyakachite masontho awa koma miniti masontho atione mumasuba a nowa busuba bwa nowa lesa wakapona ibusongo ibwanyima bwa kalemekwa ikuthambulwa ikaphatuloko wakatuma mulumbe muubaoba inda kumunthu mubombe kubathondeza ibuphati bwakwe. Lino tulizi kuti mubusu bwa nowa bathamina kuti lusumphuwo lwakali lwangusu ukaphati pawo kusiyira tatunasika ambakani mulusumphuwo ilwesu wasunu ero ndicoma kuti kumalekero kuyosi kwa nkhambo mwamiyesu wakati mulipo kakapete mumasuba akwa nowa mbokuyoopa kukubola kwa mwana wa munthu wakapha yabuphanduzi zimwe ino kakayaka piramidi achipumbwa achipezedwe kumabwe wokeya mweke picha alimwi kakayaka zinthu ziphati zilampfu ezo nzotuthajisi inguzu suno ziyakuyaka zezi ikakachisi ikusitha imithuntha ikulesa ikubola ikakali ikukonja ikusitha mithuntha ikulesa kubola chakuti ikakali kukonja ikuupamba ikuliponya ikapothuloko kusikira uchiphede asunu tatukonji ikuphanga ikusithwa ikwamuthuntha mumafuta aku zambayira muchisani sunu tatojese zinthu yakuopha njia ikakachisi mipala eyo ijatha yakufambana maningi wa miyaka ilesiyolo ziyone na ziyosanu ya inda uchiri mbopete mupala nguwenya ikuyo mbuwakapete mwabona tatujisi tiipoaposuno elyo zinthu zinji ziphati zya lusumphuko olo ikanana ikupothu mbuwo kuyinda ilusumphuko lwesu lwasunu ili apopo mulakonja kuyeyera opo kwiyo asayansi kuzilumbo iziphati nzothokasiya ikuti wakali ilusumphuko mulilolo ino ino ndusumphuko luphati mboti wakapeta ikupa ezi ziipa rusiyo oko sayansi eyo lusumphuko lwasunu wiyo ziyakali iziyerete kupanthu zilete kupa yakete kupa wakanjina napa omwe ndayeyera napa omwe wathakayide nokujeya ili apoponesa galangalanga kwiyinda mulupono luphati kukuzwa opo muziyanza iziapo takakonja anthela ikujana imushopo wa munthu uloleme kusiyira wakajana uthayide amweni mulimi ulasina ya nowa sikuyembera mbelele ili wakamupha mulumbe wakwe wakukambauka kupanthu oyo wakali muupaupaloko ikuliza ziyakuitho iwa kuluphati wakuzwa kusikira ipanthu vakalifumphula kupuupaupa kwa mulumbe elyo ndikwapopo mulumbe wakali ubusu kwa sayansi mukuzuzu ziphya mokuthi mokukonzya ikomvula mumilengalenga kakuli kwakanyina imvula kujulu okwya mwabona elyo mulumbe muupaupa wa wakayakwa ikwatho ikuphanga chinthu chimwe yakunjiramo yakuti thakwe menda akuti kuyimpha uwire bala wakapa sikuyindirizya alimwi wakapa ii echo chothukonzya ikuita ikuti na inga mwajathira bwambe kwasuno icigambyo ili kanji panthu paleza ponse zigambyo mwabona mbowapete ndilikhomene kupa umwi wapo apopo nyepo munisi ba palende ikuswa ukuyende kwa lusumphuko wasunu apopo baba bagambya benzi wakamba kuti banthu bakwe bakali ibanthu basalesale ibagambya ibenzi ere ikupha izi kwakumuya ijisi yabwami yapathula zithuzyo yamuya kulileza mijelo ya milimo iyapo ikupha kulumbaizya kusina lyakwe ino ino mbanthu uli bajisi eyo amubone lino ino nchinthu chiphati eyo chakali mubusuba obo uli sikuyindirizya umwi wakayuthikira kumbungano sikuyindirizya akugamba kugamba makani mabotso ayo akali kulibone ikuleya mukuyende bonse ululeme kunzira yakusoma elyo banasayansi ma wa wakali ibuyo bufuba obo mobakali kukonza kuthondeza usayansi ikuti kwakanyina nkula okuya pere oyu sikuyembera mbelele mubombe wakasoma ikuti nalesa wakamba ikuti iyowa inga yawa mwabona iyabo pao omuyezi yanisye ibuyo eyo asunu ulyatikizya umwe wakaponesegwa balati kuli ngwabuyo ndakwenzya usayansi kuthondeza linyinywe ikuti kulenge nachinthu na nachinthu kwacijiri pere kumusomi mubombe jakamana mwabona khambo thalangi achinthu kulanga kusomezyo mubonya buyo mbuli nowa bwakachitha abobo senatha muboni muli mbukakapete mumasuba akwa nowa mokuyoba mukubola kwa mwana wa munthu iwu sayansi bwina umwi idokothera wakali kukonza ikwamba langisa okono ijikotho ijako khwaliji ikulenge lyako khwaliji ikuboko kwako ujilemene mbuli mbukakapete yonse uli mufuba ili amuyeye ngomuya ngwenya ikuswa kumasuba akwa nowa oyo wakati kunyina mvula kuchuru okwya kulakwenzya ikuthupula imweisi asiberesyo khabera kunyina mvula okwya pere kuti nalesa wakamba kuti kuyoba mvula okwya khambo lusomo nchinthu ya zinthu zilangirwa imumboni wa zinthu zithaboni ero lusomo lwajana busena bwalo bwa mamanino wakukhalira achiri aleza phawo mphorujana ikusena bwalo bwakukhalira sena mwawisha ibusena bwalo wakukhalira achiri aleza omphawo nowa akalubika lesa wakamba bobo echo chochichipamba ino kuti no mwabona alipo phawo lino nowa mukusoma yeyo wakali sikuyindirizya iliyo banthu basunu wabasoma mulwabatizo lwa moyo wosalala ino mungano yamba kuti aba mbanthu basikuyindirizya thabale chinthu phere chikama ja banthu bali beyite manenge jakunyongana ibweya ikapothu bakanyanyamukwa basikuli nkhwa baphatide phere kushonto khomazi kuti igwi lyaleza yisya yeyo chisomezyo ero kuli nowa thachikuyemakani ikunji khomakamba imuthara wakalisondokete kuti wakalilubide kunzira ya sayansi akumisezo wakalilubide pere kuli nowa yakali igwi lya mwami khapera nowa wakakhala andilyo ero basongo abasimanu wakali ulifumphula ubuubauba bwandilyo akuswekerwa ibunthu iwapo ino ii kuthaphatchirwa lino khonkhuko kunziyalani bwanthu banji bamba kuti ikuti ndakaphona ikaindi okwya phephe niwakabwesa ulanganya kukonya khambo sunu muchinthu chichona ili mukupa alipo sunu muchimo ibuyo ichimbi balalifumphula kulindilyo sunu mubonya buyo mubakachitha kaindi kunyina kutonayika mumasuba ayo bakachisi pamakamba usi ibanji phere nowa wakadanithu aleza eyo nowa wali kukonja ikulanga konse akupona yeyo ijakali ikuli bambira ikuchithika akuziba ikuti eyo njalani imjabi yabwamu muli yeyo kuchileza akayilekeli kwima abobo ino twachithanzi sunu ikupona chinthu chichonya isodomo agomola yasunu wabona ibanthu babyabi basibwamo bakalondolwa ilogo lwiyo lwathala khobakali kumphula ubuubauba wali ubunuko lwaleza wa bunthu ibwakwe ajwi lyakwe uthondeze ajwi lyakwe unyina munthu mwenyika losera oyo nakufumbwa fumbwa ukonja iwamba ikutikuti tatuboni anthu omwe andiswe ijwi lyaleza lilyonya uyeporolwa yisomezyo chijonya jamasuba akumamalino njonya mimoni yakumangoleza eyo yakelethe ikumweka tuli banthu balachorwe ikuona chejo eyo oko inyika yakalondolwa iloko ilisisidwe kulimbapo chiyeso wakamba kulileza thatha wakati yakakupothela kuchisisa ikuswa kulimbapo nekuba opo thatha wakachisisa mubaleke abusongo bwapo imabona bwagali busongo bwagatalisya yabuya masifira ajibi gumataliyo kambo eva wagali yandawo ibusongo nagaswana satani kabera satani wagamupa ulingwe mwabona ero busongo bulimpene gutwi tetwagambirwa ibwa abusongo twagambirwa ibwa arushomo muli yeyo jagamba igare abo mwabona pere sunu basigiboro batati nagali gotya munzira iri bobo nakulibika awo ikubika gupanduzi bwabo ebeni mulindiryo yonse ikugita balagita jintu jonya sunu jiri mugwerega kugonya lino bantu pere na ibantu mponya tibakajibona mulibyo watakajibona akujijeta sunu jintu chijonya balagita jintu chijonya kambo bala kambo chibataga ubona kambo bagali basima maningi kuhushoma mabona lino mulombe wagali mububa uba maningi ikuti basimanu bagajisimanu maningi ikushoma buba uba bwa mulombe oma lesa wagaugamba buba uba wini ikuti basimanu abapampu bagajitwa kubona kambo wagali mububa uba maningi ejo chejibamba ibo pati ibaleza iwa mupati maningi kambo muguba mupati winda lagwanja ulibamba mububa uba mwini vandu sunu kutondeza ikuti tabalibaleza mbapati alini basola iwa bapati iwinda akulitondeza abeni iwa bapati bainda alimi ichopo mupati mwi usalala popo zintu zyonse ikulibamba ebeni iwa chichoje mwi nchobatali bobo ncho abeni iyolesa mukuba mupati maningi winda ulalileta ansi imwini mububauba bubauba mbobupati inga twapanga ndege ya jed inga twawala iroketi iwu go na kubika gatanda miti mugondo eryo inga twayita izintu ezyonse negwa bobo pere tatugonje kupanga ituliomwe lyabwizu amen inawu jatikizyaje ejo pere mujibaga ja kusola kujogera akubona ejo ipanga ibwizu akusinimale sanguonya wakalinga bwizu ikupanga gatanda miti kayosira ogwe kufambana iwinda mutu mwi umbi kagonje kupanga mwabona tulibas manu abapa mpuma ningi mwambongano esu mane tulagonja ikuyaga uyage ikutola madola ali mamilio na uyage wa madola ama milioni ali kumi pere negwa bobo alimi usola ikuyaga umwe bubotu ikuinda wa methodisti na baptisti ikuyaga umwe bubotu ikuinda wabana presbyteria alimi pentekosto yaganjira mumusundani wambeba pere jintu janchijo cheji tuli negwa bobo tuli basimanu maningi akusitikira ilogo munzira yesu usigira tulagagirwa ikulibombya ukumvisya ileza oyo uli mumisheni nini umbali mwabona bombobo kigambo twalifumpula mububauba bagajijita lyonse lino baba bagali basimanu maningi ikusoma mulombe mububauba bobo tiwa kabambitwe iwota ilogo kuenderana ubutuwisya iwabo wa science ogo kubakajisi tiwagali webega mulumbe tiwagali kukwanya umabambe abo arwiyo ngebakajisi mubuzwa obo wabona bakalite ikuziba kuti wagali ileza alimi bakalite ikuziba kuti wagali mupati alimi bakasola ikuliaga ibeni ikuba ibantu anguwe gakuli inzira yatala lyonse njansi linonguni uzi na North Pole ikunyiga na South Pole njakumusanza na North Pole njakumusanza South Pole ilikunyiga ngeili ilikutala alimwi ngeili ili ansi kulalengelera mumwabwe etulamba North Pole ilikutala mbobuti mboze South Pole inga yino likunyiga mwabona tamuzipe abobo atuibaruge alimwi ichwi eli ikuti pawo mbobuti mbomukonze iwamba kuti mwesu Branham kuti atala mpansi ambagani yatwiya ya Jesu Kristo wakati oyo ulibombya uyosumpulwa ele oyo ulisumpula uyotorwa ansi oyo bombesegwa awowo mpawo mukasimpe atala pansi alimi ansi patala muli musalali wa gaindi mu Chicago ikuti imwala aluni mukutausi umwi uzwa ukabunga gamwi wakayimikira kumbere ya pentekoste pamwi ukabikide zinthu izyakwe zyonse zyabuphampu anthu omwe ili wakayimikira o akuberesya mabala ayo apapentekoste ngathaka zinchamba elyo wakayimikira okuya tabera wakachibona takwe pochakali kuya abantu ba pentekoste ili wakankhatala ajamba chakwe yidhuko mene alimwi wakayimwi usalala nini anini nyomulizi ikuswa kuchikolo chimwi chimwi yiphati okuya mu Chicago ili wakalanga konse iwa pentekoste bakali ikuyangana umwa umwi tibakazi akwalo echo chakali kuhambaula wakali de maningi simanu maningi moja njesu tibakazi wakali munthu umwi mbuleri sikuyanga imilawu umwi na mwalumi wakaswa kuima ikuba mbuleri wachisi nkhapera wakasunga takuts wakandaambira jindi nindakali kukambauka adhikwe yapama pafodi nkhapera ngali kwamba siyapupuke kanzambwene kapupuke mbulika masimphe izuba lilaphasuka mbuponya ndiyopuka mbulika masimphe ikwizu mbakufa mujindi chaputhololo alimwi ithu lilanuka kukwizu kuchisamu lachokera alupo yindi nyika yali kululamika kuzunguluka mumukondo yelede ikupuka alupo teku wakati ndaulumba mulumbe oyo mbiri mukasineveyo andime wakali khede anthu omwe mumothokala ili nakati taki wakati ndayilumba milumbe iyako nakati taki sechisirwiyo ndakamba wakati echo nchechibela chipothu kuchatizya nchicho mwabona ilo lino wakamba kuti wakankha ndiyopona ndiyela ikuti mwalume inga wandichachira kandi kanzi Andre Stevenson nyomulizi elyo wakamba kutechi wakamupa maminiti ali khumi osanwe elyo pa Stevenson mbakanasi babotherezya belede kuba nyomulizi kusikira taki wakati niyera kuti kuchisi iwiyo wa kukholeji wakati wakakhala awo akufukula ili wakati wakafukula ikamusikira maminiti ali khumi osanwe tere wakati aruiyo wa kukholeji indakamphwisa jithapiyo mabala machontologo akalilondwedwe maningi wakati tonandibona kufukula muli umwi wa miswangano iyako saa wakachita mu West Branham pomwe mwabona mbubauba kwanguwo mbubauba iyo empaole za mphapedi lino bakali bakali basimanu maningi mukusuba obo ikuti bamphwise mphanduzi kwa nzira yaleza nkubauba yakuchita zinthu akalondedwe kulimbapo yerede ikulondolwa yede kubambwa ikukana maningi naphe apakachiponi
But the great Jehovah was
Ino pere Jehovah mpati wakalisisidwe mochu iyawe elyo wakaliziwa mwini iwantu abo bakashoma mochu iyawe winda wafutula akuzidizia imulumbe mubauba imulumbe mubauba wa Noa Noa wakauzidizia ino amubone elyo ino pao alubo mubusuwa kwa Musa amubone ijindi ijindi jakuhunwa Yindileza nali afi ikuchitaya chinthu chimwe pokufuna ibanthu ibabwe leza ulatuma mulumbe kubanthu eli walo mubauba maningi mulimoti yongwisya mukuchuwa ikwasinamatizyo ezi obo ndikwakali ibukanzi ibwangu wakuuleta oyu erutans jakuti tujana ikuti kuchuwa kwasinamatizyo ezyo kubauba maningi ibasimanu abauponi mamayere ali miliyoni mwabona Ndashuma kuteleza ulandi nani kankambo kango mwabona mwabona ulaunka ibuyo atala elyo kegambo ndaye mulumbe oyu jifumu inga werera ikulasika intarisyo yabubauba bwaleza mwabona inzira leza mwalisisa imweni mububauba amye yabuyo balakonja kuphasaula matomi akuchitha zinthu zyonse izi ere jindi jabola kuguma ibomi tabakonzi akwalo ikuziba kopozwa ithu lyubauba yabwizu kapera leza ulalisisa mulindiryo balakonja kuthupula roketi ikuya kumwezi alimi ikufusa reda okuya nakufumba zinji leonekwapopo tabakonji ikuphandula bumi muthu iyabwizu mbombobo mwabona ngukambuka kuti tabukonji kuphandulwa mbubauba maningi taba mwisi obo linamuone Musa mubuzwa obolesa mbwakali ikuyanda ikuvuna ivana ba Israeli kuyendera kutchulyakwe wa ino wakachitanzi wakasalamu kwachi mubauba takukwe ulungulusi wambapo mwabona ibuyo mwana wa Levi kukonse kwatuzi mwabona elyo buyo tu elyo mukayinthu wakwe utagambi antela I singukanda idaga mbuli inyika mboyeya obya umina sinkondo matina wakali musike ibuyo utagambi mu Israel peleza wakasala mukwashi oyo iusyala imuhuni mukwashi ibuyo utagambi wajijuda takweneka unka akuyo jana ikushomesti simpo na chinthu chimwe na kujana mukaisi umwe wakabwesa mukwashi utagambi walionse mwabona uba uba amone ejo chakachita pawo wakasiyala imwana munthu nsi utawankhwaya taga nakakonja nakakonja ikusalaso ikuti na pali kuyanda kubafuna nakakonja ikusalamu kubafuna nakakonja kusala angelo kubafuna oh haleluya leza ulakonja kuchita kufumuka chinthu chayanda kuchita mbokuti mbozi mphawo mwesi Branham leza takasima pambe akwe akokheka mbo chathuzi gobo vuswa obuno werede ikuba ububa uba wabona lino ulapereka ububa uba lyonse peleza umathalikiro oyo wakali kukonja ikuchitchiya izuba kukambauka makani mwapothu na myuwo kukambauka makani mwapothu na angelo kukambauka makani mwapothu pero wakasala munthu ubukanje obo alimi thabo yinchipe takwene kasala muli takwena kasala kabungwe takwena kasala inkhamu ya bantu wakasala ibanthu kukambauka makani mwapothu ikuthale minchina ziperesiyo ya minchina na kufunga chilenge ya angelo wakali munthu ilo chindi nakaletha ikufunwa ikubanthu kumusanza wakatuma munthu nsi utawankhwaya wakasiyalwa mukwashi utawankhwauya munkhamu ya basiri oma inongoleza mbwapete galifungulula imweni mubuubauba ndinamuone eyo wakamuyisha mubusongo ibwanyika kutekwa akonje kukakekwa ikuthonezya kuti thapuli busongo motiyosola kuhuninwa kuinda kulushomo kwatuhuninwa wakamulekela kunjira akujana irwiyo romwi ikusikira wakali kuonja kuyisha ibusongo ikubana eke picha wakali mujenjesu maningi leza wakali amukwashi oyo utawankho uya wakali kukonja anthera ndiza kuthakonja ikulemba zinaliyapo ilo musa wakanjira mukwiya ikwathala iloko rwiyo ruphati wopo mane wakali kukonja ikuyisya pamayi busongo wali kukonja ikuyisya paphampu ii lesa wakamulekela ikwa apopo kuthekwa akonje kulithondeza mwini mukupombe kuthekwa kuti ibusongo thapukwe ichinthu yakuchita ntchito ilo musa wakachirwa chakusaluko mukuphampu ikwakwe wakamulekela popo upukanze ikwakwe kuthekwa akachirwe ilyo wakakachirwa khapera wakawa apopo kuthondeza kuthali kuyinda kungusu kuthali kuyinda kubukosu kuthali kuyinda kubusongo kwa etepita kuthali kuyinda kubusongo kwa zikolo yesu kuthali kuyinda kungusu yamaseminari yesu pere ikuthali kuyinda kukuvula mu kabunga yesu kuthali kuyinda kungusu ya njiso yesu yakwiya ikwathala pere kuyinda kumuya wangu mbwambaleza ibusongo kwakwe mwakasimana alimwi mwamanino apo chindi nakaswana lesa muchitheyo chiyaka okwiya wakasamula mapusu akwe akulipo mja ukupambe akulupa konse kuchatizya busongo bwakwe leza kayetha kuhunwa kachitha kumuyisya mubusongo kumulekela ikuwa kuthondeza kuti thokonji kuyamina kukunhusya ikwako na kufungwa kunhusya kwa munthu uliwonse kumulekela kuwa kuthondeza janjali yakwe samwakonja kuchibona ikukanze kwa lesa mukuchitha popo wakerethe ikulisidwa mwini mukupambe elyo wakalekela musa ikwakwathala maningi ikusikira ingana kusikira inganaka pafalawo uthopela wakalisiruthwe wa nguzu konse kuyendana kumakani akale wakasunda musa ikwakwe masi akasungulukide ilyo mphawo chindi nakanyonena kuntchitho ya mwami athalenta yakwe onse lesa wakamulekela ikweza pomo wangule ikutha sitikide akuwa ikuthekwa akonje mubikha okuya kulukira kugwisya konse oko mulinguwe ilyo mphawo kuliponya mulinguwe mubombe ilyo kumuthuma amusako mujanza ilyakwe kuyovuna panthu jindi takakonja kuchitha ikuinda kuruiyo lwamphi kuinda kuyisikwa kuinda kuruiyo wa sayansi elyo kuinda kumphi yalumwamba takakonja kuchichitha elyo wakamupha imusawo wakayindi uphilingena ikuswa ulukula elyo wakachitha anguwo lesa mubuwombe bubauba lesa wakali mumusako amuli musa elyo kufunga kuti musa wakachisi imusako pao lesa wakali uchisi thambo lesa wakali muli musa masimphe amuone ikuthani kuyinda kunkusu nankha ikuyinda kuyinda kupukosu pere kuyinda kumuya wangu pere kuyinda kuluschomo lubauba musa wakachisi kumvwisya ikuti wakaerede ikwa mufuni ikuswa kukwiya kwapanyina elyo wakalicha mwini mupukosu wamphi ikuchithapoko pere yakakakirwa mwabona wakachisi kumvwisya wakachisi kwiyo pere oro chiru wakapereka kopo wakachitha kuchiluba chonse akubora kuchinthu chubauba jakuwesalesa kuchu ilyakwe ilyo mphawo wakavuna panthu iyi munene leza ufuna kuyinda kunsi kuluschomo mwachu ilyakwe yonse mukakapete inga papa akulanga ikuti na kwali chisi chindi tuchisima miniti athandira kumakumi opiro amwi achiriko pakachisi inga twakweza ikulanga ikuli ikaini apero opo jakuti jakuti kaini wakasola kupoteza yalesa akuyinda kupopothu pomwi njira indi banthu njoba iya kuyinda kuyinda kumambunga maphati asama ikapothu kuyinda mopha izi akakuthaunsi basamide zikopera makhwaya a samide zikopera pasi yonse tiyakulisamika echo jipoteza yaleza za inga mwabona kwacha kapsida aini wakasola chinthu chichonya elyo wakamuyakira yiphayiro wina ikusumphauzia ikuti wakachipamba ngachili ichipothu eyo munthu wakalisimizi wakakomba wakaheya kufumwa kuti khesimizie yachiphangirwa handano ulilonse ilaphanga lwano ulakonzya worupite jakusimizia amone wa wakayeka chiphayiro echi alimwi wa thangira mbuli ipikha marupapula akuchipamba akupikha imichero mipothu elyo kaheya inchopeni lesa muphati usethekene usalala kuyosumira chithuzyo echo pere mwabona wakachichitha busongo ikwakwe mweni wakachitha kumiyeyo yakwe mweni elyo mbwachipete sunu wa wakachichitha kuyinda kubusongo bwawopeni kuyinda kukwiya kwapo kuyinda kurwiyo kwa milawo yapo yakulilemeka eyo njopakaiya pere apela kuyinda kuchiponosyo kuyinda kuluschomo wakathuwulikaleza ichithuzyo chipothu maningi takwechisalala kuchatirizya ntchicho kuchiyimo mbodya kaliponya ikukanana kwa punthu mulomwana mwanini amukwempha kunsingo amukungayira musansa muli bopo amukwerera kuchiphayiro echi wakanyina chinthu ichipothu maningi kuchatirizya ntchicho ikumulasika chiphayiro alimwi ikuthenda kameneno ikakwe kanini kuperesya ibwe liposya kusikira ipulowa wakwe wakamufamukira onse walo galila gafa wakalikoneka kusesemya mwabona wechipona yakali chiupaupa nekupa mupuupaupa wakalizi kuti wakazyalwa kupulowa kwapanyina apawisi kuzyalwa kupulowa kwapanyina kuyinda kupulowa kwapawisi apera wakali ipulowa wakachitcha ikuwa mbuponya wakali ipulowa wakakujosya akoopo wakathuwulira ileza chithuzyo chipothu maningi khambo yakayipunwa kuli nguwe elu amwi pakwesu sunu apapayeya kuti pakalya maphere amaphiya nakaapona ichinthu ichipsya maningi muzwa pomwe mumuthende pakati lino pakachithondeja kuti tere kali aphere eyo elyo eva ndi akalya jakuti ndi niyera kuti pathamina kuti yakali aprikoti apoopo oo amupone ooko muuya oyo pouswidha elu pakati kuti musa takwe nakasipuka ntchopeni irwisi rusala yakuti yakali ichikungo cha mathethe kunzerero okuya irwisi lwa mathethe elyo wakainzya pana pa israeli arwisi lwa mathethe ikusikira mwa manino a arwisi kuli chikungo chiphathi cha mathethe kuthala oku elo musa wakasapuka irwisi phere wakali rwisi wa mathethe ndi wakasapuka nyomulisi ibwiso ikulamfu mbuli kuthethethe azinthu yakuti wakasapuka kuyinda awo mbodyi chakufupa kakuli imanzi baibeli akati akaandana ikuswa kululyo kuya kulumwesi kapera lesa wakachitcha muwo wangusu uswa kuti ukuphambukanya mwabona mwabona kalo balasola kuchungisya munzira yapo peni iyo ndiye nzira yonse yakakachirwa kalimwi payosumanana kukachirwa nyomulisi zinthu ezi yonse elyo kaini wakali chikosyeniwo chijona cha munthu uyeya chakunyama uli mukombi janzi uyenda kuchitha chinthu chimwe janzi pere waloi ulanjira chikombe alimwi uyochitha zinthu zinji zya mbuyake ulimungano yomweru zotu kabela eyo toisangani vyo aya masangabariro mwabona musangana munsangabariro ya Methodisti sangabariro ya Baptisti sangabariro ya Presbyteria sangabariro ya Pentecoste ere mulaziarwa mumungano iye munene mwabona aya onse masangabariro ali mumungano alo masangabariro eyo kunyina jintu jiriwo muri mumungano ya Methodisti na mumungano ya Pentecoste pepe wejin tu yiribobo pepe ejo jonse yirulide mwabona alo mbombo alo masangabalo ibantu ngoba sangana pere mulansi yarwa mumungano yaleza mumi eryo oyo mubiri wa masesige abugombi wa Yesu Kristo uri mugupangwa ino pere yagabote yaleza kuyibuno na masesige agwe uri abela winda kulusomo rubaba mubulowa wagatiga oh indari gese ejindi yagukala ari yejo wagahindi igalamfani mwabona Nego bobo, ilio kaini abusongo iwa wonse, muntu uja njepi. O, nyomati, vino mwes branam, wambaguti, wa usola kumubamba, tibu pampu musale sale. Mwaga pete, wakari jenjepi. Mutobele bwagwe, mutobele bube bwagwe, mulande bana bwagwe, umi au mwi wabo, wakari muna sansi, madogo tela, abarumi bapampu, umwa umi, pere nyebo, amutobele inziarani ya seti, wakari babombe, basimplasi, batengwani, abalini, abamu ibambi. Uyabuya urunyonyo pere bana bakaini yagari inkamu yabapampu bajenjete agwalobala batamina bari kugonja kuyumya muguba akupanga isiguro abasi uyaga eryo bagari ibantu bajenjete yindi yindi aba bamwe mamami bagari kukara ibuyo mu matente agwembera mbere isyabo agukara uzisomezi yares mwabona 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 mboja kapete na lino amutebele biyo misuguru mwajendi jaga tobele na kubona ikutina ejo tajirule me mwabona baga kara kujichomezi yaleza njenzila nuwa waga sarwa iguswa kumushobo wabantu baribo njenzila paulo mwaga kusigwa iguswa kubutanga iwawe mwabona njenzila John Wesley Martin Luther abamu ibanji njenzila mwamuora iguba mboli mwamuwebe isunu mwabona jintu chijonya jibombe igushoma ishomezi yaleza yubawa Inamu wane jagabote jareza uhusibia inoreza yonse uyosimpigizia na mbwini na pe mwabona inoba tubanji baswala igulingizia ibeni mujintu yimu ejoleza chatantamuga igwama maire ari milion mwamubo elejindi mwabona eleza igutogera ajilao igwamba cha igujisumina wamba kuti mbombobo 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 hao mulaziba kuti obo mbwini inojindi Mirumbo, niyali ajipairu. Lesa, waga mzeso uwawe, wabu pampu kujatizia ilesa. Perejindi, na agabona abela, winda kulushomo, luba uba, wabu shoma kuti, agali mape na migero, ya mumunda, pere wagari ibulowa, winda kulushomo, wagajishoma, winda ujogunusyo, iguswa ulireza. Lesa, waga simpigizia, adamu winda, ugusumina jitu yawe. Mwabona, hepao, potuye ya ikugombe, wajiswa, ufunga intujimbi, yesu wagati, utina mwakarira, mulindime, ajwi yangu, mulindi nywe, amulombe, mwyo, ufunga, nchomu yanda, elio, yojitwa, mulindi nywe, inumbuli, mbotu yabu seremuga, igwini, yagu binda lino, kwa shazia, maminiti ali magumi, ovire. Amuone, buzwa kwa elia, leza waga sala, ulisalira imweni, imuntu, ugombede, lino, amujie yebuyo, leza waga sala, wagari kusala igwawe, amuyeye bagajisi, marabi, mapaisi, bagajisi ibantu bapati, mumaswa agwalo, mwami ahabu, igwawe, wagari mchuda, wagajisi ibantu bapati, mwajisi, mwuswa obo, leza, wagari sisamwini, mumuntu mubombe, utali sijigolo mpati pepe, utali muntu ulampu, ya munyiga, Umwi, sibupa mupati, yuampi na jintu yimwi, pepe, tawezi na pati. Taruzi ya walo, na bawishi abanyina, bagalibani, taruzi na jiva ijintu, jamisuguru yawe, mutala imunimi ibuyo, utawa mkwaya, oyo, wago mesekwa, kubuga nze, wago musisimi, leso waga mujicha upona alike, munkanda. Jintu vyo, ntotusi, wasoyu tuga ibuyo kuswa, akutazisirwe, akunjira moonya, Utapatila jianza jonse ya kupaizi. Ibuna Kristo, ma. Elio sana mwenisi, ejo, chobaga ya ujatizi yangwe. Ino nchikolonzi, kwa kaswita, mwabwana. Ino uri anto umwe, akabungwe nzi. Taulaba farisi, basadugi, naba mwibambi, wabaga jisi. Tawena gali kusuriwa, uli igomwe igabo pere wakatapatra yintu yonse mwabona nezo wakasala ikujitaje pere mwami mubombe unyina ruiyo takugwe ibusena ogo baga sola igunka wajigoro taru jese ijento ujatigizia ingwe mtu mubombe buyo peleza wakasala iwali sisa mumuntu oyo mubombe leza gaindi elio amuntu oyo mubombe gali sisa mumuntu nsi sena wa mula kwanzia uje mwisha kumanina leza gali sisa mumuntu utaide wa miseso nyenzo igunyiga kambo nyomulisi baga mutamigizia zintu zionsi akwalo igwa mulosi elia basi mibonsi barata mizigwa obo mwabona abobo chesu wakata mizigwa igwa umwi nyo mwabona beza bule igwa unyongene igati ba ulisondo gete inya kulezi kutunjitwe diabolos yebo yebo tokwene mguye ya wago mwabona mpao naga bambira ye ndija kusiga mumasuba akumamanimu iguti ba ogo uyoba igusanka igujita ibobo wakabale gerera pere tajigare gerwi mumasuba aya akumamanimu yerede uyo kubaderwa wandana igutamani nyina ulegerewa munyiga e nanyiga ibora pere heria wakaranganisigwa mburi mufuga sena inga mwezezia ipi migela gu ipana kasibonse bakari kukela masusu mburi masu asunu ndaera kupenta mburi jezebe muka intu wamuleri wajisi alimi alimi bagamba usibonse igunjira sianyiga azintu zionse ele mpao nchinzi jaga jitiga mpao hawa wakasiga elia imudala utapatira intu zionse zira yonse kuzwa kujezebele ikuya usere muka ba gaya tatwele kuswiri la gulingwe tujisi mwembe masimpe abagerete gu pere wakari mwembele wabono kuba wakari mwembele wajezebele agari ujianda wanda wajisi mshobo wandene pere pere wakatumwa alesa wakabete wakona wakari mwembele wakatumwa alesa kulingwe wakao musula pere wakari mwembele mubonya buyo eyo elia wakari bombia inini kukala ajayo lesa chagamba muza ilibobo jaguti jagabotezi alesa kukwesa muya oengwenya iguzwa kuli elia akushomezia uswenezia sindi siyo tatwe kunselero ya mkwa kwa mwabona amen elio wakajita amen masimpe wakajita masimpe wakashomezia ikutu uyobola elio wakasiga uli elisha sikutola kusena iwa kwe pao wakasiga alichohane mwapatizi elio wendela na amalagi 4 wedewa oguno alwo mwusuwa wakumamalino mwajibona leza waka uyamba oyo muya wakali alisigani oyo utaide kuwombe iguzwa ikaindi ogya mushogwe ubusenabomwi elia bobo wakali kuswira logo kuchwi elia kwe jakuti wakali kukonzia iwamba kuti elia ijitajeji kabela elia wakali kujijita ilolesa wakali sisamwini omya mububa oba obo bose wakamwambira ya mutara omizezo nyenzo mutawi aji ntuja kujita angwe asimwe simbi perebu zwa bomwi chindi na nakajembala amutu akwe kuji sirubala azi akwe zile su siyawe kasi lengerela jangwi amasusu mashonto ngaga jisi la lengerela kumakuko agwe maboko manini agotidi ilogo magulugulu anyama kulenga lenga konse mbulibobo ngabora kuya kuenda selemuga imuka kwa oyo kuya kusamaria ameso ayo kala njidi kumulenga lenga amusago upilingene mchanza yagwe hagali uwatelesi ilogo ikulanga pere wakajisi mwabu mgamba imami iwabu suba taga mamonga andeyo taga pengana wamba ora tagwe nagati ino ahabu mupati waga unka utala aguti igutali awalo mume uyowa iguswa igujulu usigira ndiga wichire aleluya mwabona lesa wakazutirisia uba wapakwe ilinyo mwabona kujindi yagali munzila inguba uba limi bantubonse ingaba murwana bantubonse bagamugasia inkamuyonse yabe kutawusi intuzionse zimbi yagamugasia obo mwini iwusola kumukwisya azintu jonse izimbi pere mububawa obo lewakuti iwakajisi iwerega anto omwe ya miswangano yagwe yangoso kufumbwa izimbi jagajisi batubonse bagayakuti wakali muntu mizezo mienzu lesa wakali sisa mwini pere nijagasiga jindi yakuti imbuto eyo uteti igomene eyo yagashangidwe lesa wakali burura imwini iwinda utuma imuriro iguswa iguju usikuta ejituzio leza gayuwa mububa oba elio mpao alivuno na imwini alubo mwabona masimpe jagapotezi alesa igujitabobo wakajita munzila elio onsi iyo mnene ino tijana kuti wa wakashomezia zintu ezi ipenzi ndia kuti sunu bobonji iwesu tobantu tuyanda iwa manengi nyomulisi basima seminari basitubungwe bamisezo yakaiya manengi jakuti leza tagonji ikutoberesya leza ulakonza kupha munthu nthalisiyo yakuchitira chinthu chimwe akumupha mulimo chinthu chitanzi nyomulisi yonka kutauka jejo ibantu chobamba alimwe chinthu chitanzi nyomulisi kuyosambayirwa konse mujikama chiphati cha zinthu ili mphawolesa ukusiya ibwiyo manza akwe kuswa kulingwe akumuleka alike mwabona mwabona pao uyosola kulijanina imunthu umbi munthu umwe oyo uyita mwabona wede ujana chinthu chimwi ejo ciyo ciyokweza idwi ilyakwe yokweza chipunusiyo yabuleza akutenda anchicho yokhala mphonya adwi eyo njenzira eyo njachichita wakachita munzira eyo lyonse apowo chindi munthu chindi aba uyide amupha mphu ilogo yakuti usola ibwikha buphanduzi ibwakwe mwini mbuli mbobamba lwabatisiyo lwamuya usalala payoti olo lwakali lwapuzwa bumbi pere ikutina takachiti ilwakali lwapuzwa ibumbi pere njomwambira taluboli ibuyo mbuli lwakachita apuzwa pathene kwasito kuthambula muya usalala chindi twashoma alimwi amishovo yonse ya zinthu mbuli ezyo nyomwabona ili kwamba ula kuchatizya lwapatisiyo muzina lya Yesu Kristo ba oko baibele poli isha munzira eyo nyomwati pere seminari ilamba ilo nini anini ulamba oko nkuli nkwanyakwanya mwabona leza takwenzi kuperesiya munthu uli bobo mwabona ulakonze kulekera munthu kuchitchira buyumuyo mubonse mujisi muli bobo na munthu kuthandwa akusekwa akufupasikwa zinthu yonse mbuli bobo pere chindi kasekero keni ikasika leza ulabuka akulisindikizya mwini monya mubobaba obo vubuka inchoveni muli lubaluba imoto likonya ikuti limaninite uli njiyo lafa akuyita mubulongo isiya imoto inini eyo ilibolede akuliponya mbuli thombe pere kuzomya kulasonsa rumi ikucharulula lubaluba ilimbi alubo leza mubobaba kulachita chinthu chidwanya inzira ya muchulu ndoyansi ndyonse amulipo mbyeno peni muthambi kuti ndisi ndyeci ajejo tojisi chinthu poyeyo abuyobuyo ikuti na uchisiruzyalo ilwaleza ubabuyo ikulumba ulindulo ikuwa mubombe ulindulo mwabona kusumana nabuyo ulipombya ino ndiyerera kupinda khambo nkhologo seyandi kumukhasika kwa chindi chilamfu khambo seyandi kumubamba ikukathala mwabona tujisi ichi ndi chilamfu nokuba ikuyinda muhwiki ino elyo lino tujana kuti banthu balaba ibaphampho abayite imanengi ino ndiyanda imuthondezi iyimbi ibamwi bayinkha ikuleroko kulubasulumbi balaba basikuyindizi ikusola ikuba ibakombi ino tulizi tujisi inkhamu eyo mwabona bawunkha kulubasulumbi awo inkhana ankhamu yabakwesu abo nakasanduka ikuswa okuno ikuthale chindi chilamfu njainda kuswa inzira yamumuni ibakakonza ikubona ibankhamanisiyo bachichithwa chithamane bakali ibambira inkhamu beni abobo bakabungana mu Canada kubamba inkhamu ya banthu kuti bakalibyo vosiya akubamba ba apostolo abasinsini ikuswa uli umwi aumwi asinthu elyo yakawanchobeni monse mwabona ere lyonse yochita mwabona balawa balali nkhwa ikuti khambo kakuti ba ikuti taba bapha mulandu maningi kuzinthu zimwi azinthu kusikira balayindilira kulale kulubasu lumwi uli lubasu lumwi olo lwakuphampho wathala ikuthonthola akukatunchimwa bala daga zinthu zyonse okwya elyo bamwi bawunkha kulubasu ilumbi kulubasu lumbi achikama yanguzuzu yakunyanyamukwa akukakajwi pere mbungano ini yabwini ilakhala mphonya akati kamukwakwa ino kuti na mwalanga ili jisi luzibo lwa baibele kuli jejo leza nchakamba alimwi chakumuya ikuyerera ukusala mumoyo wa njiyo alimwi mukwakwa ibuyo isaya wakamba kuti yoba munzira eyo wakamba kuti kuyoba mukwakwa mphati ilo pensima bayandisi basalala balereketwe mambungano ya Nazareni inkhamu nini yanguzu eyo leza njakatalisya pere nchinzi chipakachitha jindileza nakatalika kukanana munyambo mumbungano bakali bakombi maningi abaruthaka maningi kuyeyerwa ikuba ikapoto yakuti bakachitha ikuti idiabolosi ilo sena mukabona yakachithika kulimbapo mwabona mwabona baba ibasara kuinda momede elio abobo tujana kuti yonse zinthu ezyo ziyoba imbuto akufa mponya awo mwabona elio ilubaso lombi lino ilubaso lomwe luba tikuyendelesya ilubaso lombi luba rutontola abatankhwani lino Isaya wakati kuyoba mukwagwa mupati elio banazaren abunji kwa bantu ibakale ibasalala pakali kwamba kuti imukwagwa mupati wakale ulelekedwe ulemukuleresa yabwenda kuthantha mukwagwa mupati wakale perenywepo mulayeya embonchopeni mwakamba wakati kuyoba mukwagwa mupati alimwi kuswanganya alimwi anzira elio taigaitwe kuti mukwagwa wabusalali pere inzira yabusalali lino mukwagwa mupati wabusalali bantu basola kulipamba ikusalala peni ilo jindi twachita jiliyo mbuli mbuyambide jili mbuli ngayoba mbuli lupanze usola ikulipikha mapepe a mziba mulinguwe ikulipanga inziba kakuli mbulenje kwakwe uchilipwa lupanze mwabona walonchi inga yoba mbuli juwangala usola ikulipikha mapepe a mkwilimba na pikoko akwamba nyo mwabona ndili muyo ni mubotu mwabona chinthu chimwi japangwa pepikoko tapengani na uyoba amapepe a pikoko na ape inziba taipengani na iyoba amapepe a nziba na ape ufumba kuti iwopange ibwayo ikabuli ibwa nziba iyoba amapepe a nziba elimwabona ibantu wabusalali mathaliyo iwamba kuti ibanakazi bede ikuba amasusu malamfu akusama izisani zilamfu mabopo a zinthu zyonse ezi amisinsi imilamfu akutasama inweni yamijato na ziyakulisakatizya ya mushobo uli onse mwabona inga waba ibusalali wabuyeyera iwakabothu mwabona obo mbusalali wakulipanjira pere imbungano ini yaleza mumwira ili amwange ejo yachithika kukapungwe lino bonse bachisi masusu akeredwe muli bapentekoste azimwi izimbi elio bonse bathandira ikusama inwenwe azimwi izimbi amulange bapentekoste miyaka yainda obo mubakambawula ali ejo mwabona alimwi tswepo mbungano ili mbungano mubiri wa Kristo mwamukami akati kabakabe abamwi abo bakasiyakwa mukwami bwaleza obo buswa mungati kuyanze ulaphunwa takulichitikira twalombi imberere kuti imene iboya na ikuphanga iboya kuyamba imberere tayerede ikuphanga boya ulati lino simalira wangu uyenda kuti ndibe aboya uno mwaka nderede ikuphakasiya pepe jinthu byo ntayete kuchita kukhala ibuyo mbuli imberere mbamopo boya buyo lichitikira uya yomena khambo ila elio tatulomwi ikuphanga imijiro twerede kuziyara imijiro mwabona kuleta mijiro mwabona twerede kuleta imijiro elo kufumwa kuti kulichisamo yaleza ya mijiro nathu omwe achwi yaleza ichwi yaleza yolisimbikizya eleni yoleta mijiro kufumwa ibuyo kuti ichwi palili omwe yesu akati kuti namwakhalira mulindime jwi lyangu mulindinywe amulombe nchomu yanda iyo jiyojithwa mwabona namuyiphangiphe mutha nyanyamuzi uli nchicho mubwini kho jili nchopeni kuyenda akuyabuya lino atuyende ikupindana ibuyo lino mameti ibuyo machontho ashedi elio mphawo tulajala lino bamwi balasakanaloko muli ikuba basikuyendelesya lino balasumana na ibuya kulubaso ilombi ilubayeya kuti khambo buyo lakuti balasothawoka muchulu ansi akuba amuchoko umwi wakunyanyamukwa na kulinkhwa kukanana mnyambo na ikupha chisinsime ejo yakachithika ikululama na chinthu chimwi mbuli chaejo payeya kuti ngongwe kuti pakauthambula pere taiyinchicho yesu akati ibanji bayosa kulindime mubuswa obo akwamba mwami senasekasinsima musinaliyako ikachitha milimo imenji akuthanda madaimona wakati amuswe sekamusi mwabona obo embo mwensuma mphekambo elio mnyambo chizipyo ndashoma mukukanana mnyambo pere sechipesi ikuba chizipyo chilikhe chamuya wosalala pepe munene imujera wamuya chachizipyo mwabona nya linyonyo mwabona mphekambo chaimphana ankhamu yapakwesuka pentekoste munzira eyo njolamba ndina munthu wakanana mumnyambo ujisi muya wosalala ndaimphana ejo chaiyechithondecho yakuti ujisi muya wosalala mwabona ndakangwa madaimona kakanana mumnyambo yakupambana ibuyo mwakonzi yakuchita ikunywa ibulowa ikuswa kukaphompho kamutwe wa munthu akuitira diabolos. Ndakabona ba maindia akabwesa inzoka akulisambaira ezyo mu jisiano ya mvura okuya mu Arizona ikuthamika manza abo mbulibobo akusumana na kuzunguruka ntchopeni imunganga ulabhunuka ulithendaula ilwakwe alimwe ikubikha ipenso ansi elyo ilalemba mnyambo itaziziriwe akupha buphanduzi kuli njiyo mwabona abobo muta mutandambili jejo ndakomenesya kuli jejo mwabona abobo imujero wamuya nchi jesu wakati winda kumijero yabo ikuthali imyambo na kuliwa mbere bwinda kumijero wabo muyoba siba mwabona abobo oyo ngomujero wamuya nguleza akali hungulula imwini mubombe bubotu alimi ibuzuwa bumwi bubonya into yemwi kuchatikizya nchijo muntu ukhala ntchopeni ajwi njinda jimwi nchakuti ubona ejwi ulalisomina ikuperesya amen tawuwe imakani ejo banthu bamwi ntchobamba nkuti ulalishoma nyomwabona iya mwabona pere tulasakana maningi loko mphawo ijwi amena ali syakuyindirisya nkhapera satani ulasika akati ika banthu oyo mulimo wa satani eyo ngusinakwepo mubotu eri ulasika akati ika banthu babamba ikuye yakuti pali ujisi khambo akuti balakonzya kusothauka muchulu ansi eyo mphawo wosulayika timungopo nyogwe pepe mwabona o wamba izinthu ukanana mnyambo yakubotu loko azinthu mbuli ezyo ili yamu yeye mulakonzya ukanana muya usalala wini eyo nekuba bobo namuthajisi muya usalala baibe yakamba bobo nekuba kuti ndakanana amyambo ya banthu ayabangelo elyo nkhetajisi iluyando ali ndi kwasi ndipo mbuli mulangu olira ajisi yanu jijokolajokola ibakolintho batanze 13 mwabona abobo tamu oko takujijiti mwabona ibamethodisti bakati ndindi ntho akangorola bakali ujisi pereti bakachita banazareni bakati ndindi ndibakaphona yakusali bakali ujisi pereti bakachita ibapentekosti bakati tulakanana mumyambo bakauthambula pereti bakachita mwabona mwabona lesa akali hungurula mwini ikuthali mukunyanyamuka pepe ikuti kunyanyamuka ndibabobo uli anguwo sema mwabona ibuseni walo uba ibuyo ubombede imaningi mmane uli onse ulakonzya kuubona kuti nato soli ikubikha kunjisya muzeso uwako wini mulinguwo mwabona amiyeyo iyako ini nguleza ino elyo mphawo balaba ijikama yabasikuyindirisya mphawo mbaba batulengwa kuthonthola ulubasu olu mbaba basikuyindirisya ulubasu ilumbi elyo ngoyi na bwinga ngaunkha nkhoonya ikugama ipinda muli yonse ikuyitha ikuswa kumabasu onse obiro mbomopo lesa walisimpikisya mbuli bwakaunkha anthu omwe echu lyakwe lino onderede ikusotoka simwi ezi nkhambo ndi jisi zinji awa alimi ndi jisi jendi ijangu yamana njobi ndana chakufambana mbuli mbwekonzya lino ikuswakuedeni jabora cha jakasinsimwa kuti kwakalikubora mesiya lwendo lonse kuswa ku edeni lino ndiyosothoka mwi magwalo angu machontho ndiyelemba awa akulembo kumanizya ibuyo mulumbe mphucindi ikuti na ndakonzya lesa kayuba mububombe lino ndiyoambaula ikupambana pere nekuba bobo ndiyanda kuti mujate eji mwabona kuzwidha mu edeni kwakasinzimwa kuti kuyobora mesiya kwakaambwa kumbere imushobo wa munthu mwakerede kuyoba nga payindirira iwachindi chilamfu nyomulisi baibeli obo mwayobo imushobo wa munthu mwayoba muso wakati mwamilesa iwanu uyobusya musisimi mulindime mbakalisi kuti oyo mesiya wakerede kuyoba musisimi imushobo wa mulimo mbakalinochisi anguwe basinzi wonse bakamba iwa ejo chakalibyochita bakachamba muziminisyo eyo jakayinkha ikulale athala lya mitwe yawo akuyinkha kulale kunsi yabamwi ibapo mwabona ikayinkha onse lya umwi alimwi athala lya umwi umbi mwabona kuchindi ejo ndichakasika achilawo chachindi bantu oko kwakatumidwe ndakachisi buphanduzi ibwapo peni bwayeyo mbwakede kuba muphanduzi ibwapo peni bwakuyeyera ibhaibele ili yakachintcha ibhaibele ili mbuponya chonse chikambo chiyambira kuti ilugwalo lwakati khapena ndilakhala andulo ibhaibele talijisi kupanduzi kwa kumuntu omwe. Abobo ba Methodist, ba Baptist, ba Pentecost, mutasoli kulikawa kupanduzi iwanu kulindi yo, iwamba. Taliambi je, yamba je, yamba buyo ejo, tulia gamba, mbwonya buyo. Mutomi wakati, mbobu ti, mboji gonzia, handizi nzila, moyo talindime uerede iwamba jejo, mguleza uerede umamela jejo, walongongwe, wakajamba, iwutalindime, mwabona, erio, uyoma miraja kwe mwini. Eno, pere, uimesia, wakasinsimwa, wakasinsimi, lagamba, obo jikamina, mwagerede iwora, ejo, jio jitai, agubora, pere upanruzi iwagobeni, iwagumbari, wanchijo, agati igabantu, erio jindi nagasiga, wagali imunzila, eyo, ngubahuba igusigila inkamu yonse, yagali fumpura, ulichijo, sambo bobo. Ogu ya ababaru mibaga isikwa imutu tagali wonja iwa imwe mupawizi chitakuti wakazenga umugo wa umwe walevi elio amuye yebuyo asianyi nagunu bapati babali bapawizi ibaga kede moonya muti elio mutempele tigati amasi mburi mupawizi na mugu tausi wakatoliga oyo wa mugu tausi wakapegwa ugona iguswa unjarani mamungano amwi asimwezimbi basiane ne bapati bagali ba bishopu ba methodisti basiane ne bagali ba bishopu asimwezimbi mwabona bonse abo bagaponena iyo butu muchi here bagapanga inzira iyo bobeni yanchicho eryo bana ibabo bagali tambula ibuswa kunzira eyo amatata mbobagajiya ibusigira amatata bagajisha ibuswa munzira ini eyo bagabamba igabunga ganchijo mane jindimuya nuwa basura igutundezi ibwini tibaga gonja kubutambula elyo chayindu chinyonya asunu sepandu iguba sigunyemia pere giligabotu chayindu chinyonya asunu lajipanga logo iguyuma iungu kwa igabotu anzira imwendi baga isababo mwonya iguyo wagamba iguti leza tajisiba zugrupe sena mwiso abo leza ujisiba na basankwa alimu ujisiba na basimbi elita weba zuguru basankwa abasimbi muntu aumwi werede igubadela mulo mwenya akubora nzira nyonya mbubonya mburi gauso mbubaga jita mbomu erete anyebo dinabobo walipombe delogo chakuti mwimesia kambo iwa myega ili yone musisimi aumwi waga nana zyangwe davida waga imba zyangwe mwiji indi jonsi ya katobela mwiji indi nagasiga bantu waga jisi mzezo obo beni waga pangitwe ejo yagerede kujita obo mbaga liyo jita obo mbuya kapandula yonsi udroingwa azipepa zijisi matagram azintu yonsi mane jindi nagasiga mwiza eyo ini nguwa uba yabuyo yaganyo nyongala ibuyo huyo iwabo wabugombi mwabona ibaga jisi wakasiga kwende na achwe ino samula shuma iguti reza wakana na kuinda mwasisimu iguti oyo mesia wakagio bora mwanzila imwi ya vijalo kukuti daru jisi ikutandila wola ilimbi ili akuti nituwa kwenza kuinda mo au akupandula obo mbuja kabete mwabona konse tulisi obo mbuja kabete nyoba kuti bunji wesu obolesa mbagamba kuti yobola elio obo iguti yebo Betlehemu wakuchuta sato limunini agati ili mwajindi yonse okia abobo mbagali yojita yejo nagali yojita mwana ene kwabobo wakali mwombero kwa mane abo basigwa bapati bagaji ngusha munzira impingene mane bagaji impia inyebo mwulisi uti Yesu takabora kwimpana ujwi wakabora kwenda na achwi pere kwimpene kupanusi ibabo mwana wakaisya ezio siyagali igula na kwisi kwa iwabo iwabo gamba usi ujatikizi ya nguwe lino bagati yonino iupamugozi yano jindi mesa abola inchoveni yoyu tugila utempele auti kayafasi na ufumwa na nguni imupaizi mupati ndasiga yobora agu saliuta iwaba angelo ibali mamilioni alikumi ileza uyoti ya barumbana kunselo ogo mwini inchoveni mbungano yanguzo mwini bantu ibangu ndiyo ungulusia jagu juga au agulegela zilatu nini tuwa kujuru kuseruga njitumabesia kulindi nye ifumojino na ilegira kuserugira au ponya alubwa kabela ibantu bonse walagungana iguamba mwinini anini yebwa mwinini anini mwala kwanja nyonsi iguima umpera umuchusia ilutanzi nyomabona nino ejo angweni chetuye mwimbuli babaye ya sunu nino ndizi inini jiri huisa igutabaga botu anini pere tandi ndisora iguamba muzeza eyo eyo awo ngenzira mojoba ile kuti na tajiboli munzira eyo tajiruleme akwalo okulwa na Kristo mwabona yuti na tajiboli weyo munzira eyo walo kulwa na Kristo nyo mwabona abobo tajigabi ili abo mpao yoba e pao jintu jitomera yuseruga kuyoba saliuta wabange ibatandira usiulu zili mamilioni alikumi ankamu ziabo diabarisia enyembo eyo yoserugira au abo obo Solomoni wange katembele ili oo onse imajulu ansi winda wawa obo ibusena busalala ogo basalali abasongo wakafikida abamu ibambi ee Jesu wakati nyebo basigu papa nyebo nobana ba tiabulosi gati mulabotia ziumbwe yaba sinsini alimi wa mauso wakababika mugatomi mbombo mbombo mwona mbanga ivantu baruleme yaba sinsini ibaka tumwa kulindinye elio neguwa bobo mwagaba jabonse babo mwona perembani mba li noita iguti barulami balo ezo zoba ita kuti basi kuindirizia yaba sinisezo mienzu ii pokia baka ya kuti nijagabora mzila eo. Pereji hindi naga siga mjirito yaba nyama kazi harwa iguli inaga lindu asi ufara ibuyo umapranga uzizirwe iguwa wisi ugule rwabuyo elio ii msimbi mwaneni utazizirwe mwabona kutari mwana msimbi wa mpaizi mpati na umwi umbi wa wakabora mbole iguswa umulindo mwaneni oyo wali kukara usiru mjisi jaga hindi ishonto juba ugite ya Nazareta elio siku kituwa mwarumi mga intu wagwe wakarifide wakajisibana Josefa elio wakari tangidwe elio mpao wakabora asinabi utariga kagamba kuti wakazirua musogwe oma ejo yaga uma buo tuwajo yangu sulogo mwabona nilau yabo ya kulilemega ya ruiyo tiaga kunzia usumina jejo mpandru sibabo wama kwaro siwagazi jintu ujadigizia jejo perine kubabobo jaga limbubo mbamba imwami oma ulandi bindia ujieya ikuwana jintu chijonya igunolo arubo leza togonji ujincha yakona gale 12 perendi saa ingamwa na saa ndirege na kusumana na buyo ogo ndamurumba amukale gire ani ni buyo mwabona lino onku nilika intarisyo ya njujumwe awa ya murumbe ubola mwabona elio njosola igumulega iguzwa ya kukambana buyo ambweni mwaminiti atobela alikumina kumi ausanwe utina tulagonja leza mlongi ambone lino chuba ubalogo utija ya jaga impia uyo mbagani yambabo pere jaga umma mbagani ya leza mwabona jaga umajwi wakasiga mbuonyo uyo mwanzira jaga amba pere ba upanduzi wabo wanchijo wakali rubide upanduzi mwamoni mjendi ya Musa wakali rubide upanduzi mjendi ya Noa wakali rubide mwabona leza mbora gwenda na achiri ya gwe eyo mpao Jesu wakabola eyo wa eyo wakaisya isutu jaga impene ikutinandwe mesia chitajeji ajeji nyomwa bona ikutinandwe waseruga ikuswa uchingano uchitondesha kulindiswe elino mwabona peleza tasangbaro isi bantu leza ujitabuyo izintu zipotezia azirureme gagali ya kuti ulibobo kuyelera ibola akusalwita ikupati wabangilo ele wakabola winda mwajiri doja banyama ele umila uyabo ya kulilemega ya karundetwe jagali ya mfuafuba umutonsi wabuyo kuye ya kuti leza singu zionsi jihova mpati singu zu hoyo wakali mweni wanyika akulenga jintu jionsi jagali kuonja ibamba ibusena wawuzarirwa wanda wabwe mweni mwoto winda janda ya ngombi ata ajirwi ya mafumba mwabuti mbukari ugonja iguyo mwabwana ino jagari jinsi lesa mbuba uba ejo chijaga mbamba iwa mpati maringi mwabwana mirawu ya kulemeka ya wiyo taigonji kulisha ini mbulibobo mwabwana taigonji wima peleza mpati maringi ya kuti wakari leta ansi imwini uligejo lata kwe agwalo zisani ya kusamiga mkwanda iwa we mwini amujie ere nyiga wakanyi nabusana umu hotelo ya ganini elio wakaunka mjirito ya ngombe ikakota ganini ganini pangala nini mburi iwunze urubasu wajirundu elio awo atala apolo wamaguba wakabora mwana waleza oo wabari iwindana igunji iguswa muswangano utala okwe elu wanyi na bagwe bagari utandira uwa mutumbu wakachanwa uwa mutumbu oo nyesi Babatana kutangana agwalo ikuti bagwatane na agwalo uwatana mwabona wangayete kuyoba mutombo eryo bantu bagajibona alimi bagalize kuti yagali mwanza eyo eryo Maria mumoyo wakwe wini wagalizi yagali kujitika eryo Josepha tayaga musha pere angelo wamwami wagesa kulingwe imasiku pamba Josepha mwana wa Davida utayowe kulibwezera Maria mukaintu wako kambo eyo tajiriji ntu iyebi pere eyo chamuya usalala eyo jagajibamba umarumi Josepha rusanano ribobo kuliresa manelesa wakakwenzia kukanana kulingwe pere sino tubwezama chenete Yesu hapo paisi atu humbili dama ningi usia tawe jikwanja kukanana kulindiswe anze yankamu ya kupaisi kwa tuzulirwa nseandi kubasunya na iwimpana bobo niyo jirega kuyo ejo jirike kuhonya ao mwone pere mwana mwiche ejo chepandura mwone jirilo jabanja majagari isesyo kulimbabo ifai telogo kalu jesi nuba gulungulus ogo wakachanika kukusa omwe kujikolo ejo ni wabobo achimo jamiaka ya kukomena iri kumi aibiri mulombe utawa nkwaya wanyunganya akukambia bapaizi mutempele winda kukuisha kwakwe. Oma, ino jagari jinsi, le zagari susa mwini muwombe. Mili huwa jabu gombirogo, njonya linu. Le zagari susa mwini, mujanda. Le zagari susa mwini, mwanda, mwini, mwabwana, amulangirile, yore tu atuba, iwainda igaindi, naguba, mwabwana. Wakajitaku, wa, ogo, waka unka mtu kwa kwa, iwajari, tawe udona iga, bagari munga, bamba wala agwamba, mutano soba nini, agana abo. Mutabi ajintu ya kujita angwe banyina wakwe tabari jintu pere mwamu uzizirwe wabona elio bawisi ya banyina imukwanda wakazi ya kwa yatana manchoveni wakwatana wakelete iwa mutumu imu tabi ajintu ya kujita ankago ino Maria wakaya pere gonsi wakwe magani ejo banze chubakaya wakaya igabutu uzintu ezi yonsi baga jisisa mumoyo wabo bagalizi iwa gonsia uisisa mpaura lezo laga nana kumuntu wakwe yende jomwe igwamba omuna utambi jintu ujadizi ya nchijo ndagali jisiba ntu musu wangani wangu wakati ikuti na ulimulanda wa Kristo ulaziba ikuti eji jirajitiga ogwe masipe ndagali sijagali ujitiga pere mpao chinzi nchoyo jita jindi amba uti omuna tambi jintu ujadizi ya nchijo ikabwe saba uliba mwi usuwa mwi wakatondesia ugu iduji mwi jagamba miaga yaga inda nagamba gati peka kwanzia kujungusia nagati nyebo mwabona ogwea keji mbuja kabete gaini ogono ilirembe tuwe ibusuwa asintu siyonsi nijagajitiga gaini ogwea ibantu wangi bagajibona apuko awo nagati yobola kujitiga ikuti eji yojita munzila anzila eyo gati kambonsi togamba jintu nyemwe gati zianchijo nijaga jitia jagete kuwa munzila eyo mwabona ero Josepha wakazi wandene wakarisi oyo mkwanda wakari kuzuriwa Maria wakarisi walo wakari kuzuriwa Yesu wakarisi oyo wisi wakwe ikuti wakarini inu waka ambanzi nede kujita mulimo watata wangu ikutari kufala zisamu kupanga zitendele pere kujita mulimo wawisi wakwe. Amen gamba kuti kuliba njina bakwe sata mwisi kuti mebo chindi jangu ya kujita mulimo watata wangu lino waka yeya oyu mkwanda mwaneni utakotarezi kufumbwa mkwanda wakasari wa musego banga wakambia jintu jenzu neguba erio hawe mwabona pere leza gali sisa mwini mamuswirire leza gali sisa mwini mulijejo jagali kuyeyewa ikuba janyiga mbuli ibusofi jabubi jitaruleme amlangereza gali sisa mwini mkubora iwamboto ifide ikuti alete ibumi mwabona Samwa yuwa, leza ulari sisa mwini, mububambe, wanagasi mubawa, tuwachila zisani, yabantu, na mwami wabuyo, jirario, ijawe, ujanzari yawe, unyanta mga intu wawe, abana iwawe, uteti, mshari gabotu, na kuhunka ogwe ya elio ambweni, uli sisa mwini, muntu oyo, ugojita jintu jimu ejo, achibishopo, yatakonji iguziba, jintu ujatizi ya nchijo, mwabona, kamungi, igulisi ya impeta, Aguji mwaya walo leza uchana kuyo ulemu kwa mana wabombe barajumfwa erio baragondwa mwabona lino leza wali ulisisa mwini mububa uwa mwamu kwanda wali sisa mwini mububa uwa mwamu kwashi uzizirwe leza Yeruwa paisi wabu Kristo. Abantu wapati basongo. Ibupampo musalesa. Abonse wabu. Baheroda. Abamibambi. Ibabu suba obo. Ibanero. Eyo bonse. Tibabaji usiape. Nezagari sisa. Mubu wabu. Linoja kukambana. Johane mwabatisi. Muli Isaya 40. Inga tojijana. Iwutina. Mwayanda. Baragi 3. Onse. Inha. Namuja ingere. Iwutina. Mulayanda. Isaya 40. Onse. Nyomulisi. Ganana rumuno bu mburi mburwede ambweni nda inga jabota ikuti nda 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 jibara mponyo au ikuti na mjisi iyo hindi jenji ibobo atu iyite munga hindi buyoga nini tiyo jula awo mpugu ya Isaya ikupati ya fote akubala awo akubona ikuyo ejo nchamba amulange awo amumuse amumuse bantu bangu inamu yei ya gali nyega ya mianda ili jiroba Airi kumi airi, amulange mutwe atalawo. Mwabona, nyaga, yamyanda iri joroba. Airi kumi airi, ngoi musisimi gaganana nguwe. Amomuzie bantu bangu, mbamba mwami. Wagana na maki ahagumu ya kule Jerusalem. Agumula irila, ibuti inkondo yagwe yamana ibutegwa ibubi wagwe. Ujatilwe, kambo, watambula, janza ya mwami, zindi ziobiro, usibi ziagwe zionse. Ichuye ngwe, yomporora munkanda. Mubambe inzila ya mwami, uramige igasira igagwe murugula, mugogwa mupati wale za wesu. Inama kuti onse, hayo sumpura kavela imarundu onse, asirundu, ziofi nsigwa, azipiringene, zibamburuwa, haji nchimene, ayubambwa, wezi anisigwa. Oh mama, ino wakali muntu wakede kuyoba, mwabona, ino amuchule kulimalagi, andime bugu ya mama ino, ya mama ino kwa sisimi. Bamu ismelo yagare dino muli malagi amuswire awa malagi ulajibweza ujindi jama maneno buyo abobo amube masimpe ikuti mutajobi malagi jipati ya 3 mwone njo tuma mutumu wangu elio yoramba insula kumbe yangu kabela imwami ngomu ya ndaula yoyitugira utempe iyagwe agwalo mutumwa wajismelani elio ngomu waterwa mo amubone uyobora mwamba mwami wa magamu ujigana na Johane Tuma mutumwa wangu kumbere iyangu, mwamba nzira, Yesu wakajiganana, mwini Matayo, 11:10, igati, utina mula gonzia ujitambula, ngoyo, wakambwa, mwone, ndatuma mutumwa wangu kumbere ya usi wangu. Mwamwana mbombo, lino, obo gonsi, obo, wakambwa, jindi, yagali nyaga, ya mianda ili juroba, wagele kubora siku sora, wakutanaba mesia. Mere jindi na agasiga ajilao. Mubu ba oba obo. Baga muimpia. Rinamu yeye wakali mwana umupaizi. Amulangi. Mujagali isesio ulingwe. Utatobela inchito yaba wisi. Uchogela useminari. Mere mwimu wakwe wakali muyandisiga pati. Hamiaga ilifuga ya kugomena wakalunga munkanda. Hidio wakaswa kagamba uga. Baga jimpia. Wakali mubombe irogo. Mubembe irogo. Vriyo iwabo watala irogo. Igushoma mburi oyo. Ibaga ya jindi mtu abora mbogo ti magani onse masena alatala ayofinsi kwa onse masena ansi ayosumpura onse masena imabi ayobungani sigwa Davida wakajibona akuti marundu akasotauga mbule tuberere tugotu amatuhu akagamba manza ao hizi sena jagajitiga mpulombwa na mutala wa maresu mwe oyo garajisi rwiyo nurujea garajisi gabela igajikutu Jamberere, Lasamide, Yabora, Raya, Ugagariga, Iguswa Munkanda, Yaguchudaya, Igamba, Amwe Mpe, Kambo Bwami, Gwabuchuru Glafrafi, Eronyobo Nujigamba, Jansoga, Mutaye Iwamba Guti, Nizurirwa Gugabunga, Igamwe, Leza Ulagonja, Umawe Aya, Igubusya Bana Babram, Ma, Oyo, Talingwe Ao, Lezu Guti, Talingwe, Wagalingwe, Mwabwana, Wagali Igusanja Igasira, Mwabwana, ndeyo iji ndi masena imabi nagabunga nsigwa. Ndeyo masena alatala nagale twansi. Mutai kuti mulijisi Abrahamu tatu onu. Muta tarigi igunda ambira oyu mushogo wajintu kambulesa ulagunja umabwe aya igubusya vana Abrahamu. Masena atala alare twansi. Oma, kejijo ii, morubona rwandanu, wagamba kuti ejo, kejiyo jitiga. Ero jindi, ibaga siga, ibaga ya kuti oma, ibaga libambilite, ibu yo, imutamula, ibutina gabora, ugabunga igabogeni, ere kambo, bora bobuya, munzila eyo ngubauba. Nebo bobo, mugupandula imagwaro imasena, alatala akafunisikwa tivakali ikuyanda uchitambula phere mbuya kapete mulombe wakapakhera wakakuphuraruka ndachopeni uswa kuli mbapo ikati inyepo nochikama chapachiphire nyepo no nsoka tilimo wisu ndamwambira ikembe kalikhipe umuyanda wachisamu eyo musamu wonse oyo uthazi ali michero ulagonkwa akuswayirwa mu muliro newachopeni ndomapatisya amayenda phere uli umwi ubora ikuswa indime oyo ngusinguzo kuyinda ndime uyomapatisya muya usalala amuliro eyo chiphuphuruzo chakwe tili muchanzali yakwe yosalasya sibuye chakumaninina elyo yobwe mpha ibungu tola uyeti ubotala amen eyo chochindi masena amabi nakapungwanisikwa mwabona phere panthu tibakachinkhwa phere chilimbuponya mbuli ichwi kuponya buyo wini ichwi mbuli kachamba ichapuba ubalogo yakuti bakachimpya bakaimpya kuchibona muthavi bofu bobo mwabona muthavi wofu bobo abooba musu iliyo lino bakachimpya wakali mubombelogo tambo ebusumini ibwabo wozizirwe wa munthu uli bobo yakuti bakachimpya alubo ino chakali chinzi lesa uli ndichwi tikalisisa mubobaoba tikuthali muphaizi uli sumphula konse pakalide ziriyo jesu wakamubuziya ichinthu chijonya wakati ino mwakayinkhira ikuyoponanzi ini vasiwiya va johane ni pakasika kati ino mwakayinkhira iyoponanzi ina mwakayinkhira ikuyopona imunthu usamide kuchikopera chakuphaizi nyomolizi payisani chithethethe wakati oyo muchopo wamukamba usi wakati sena mwakayinkhira ndiyopona checho yati phephe iva muchopo oyo pamyontha pakwanda alimwi nyopamulizi akuzikha pakhide palopalo thamazi ichinthu uchatirisya icheva lichathu amanza obiro kunembo ya munkhondo pakati kunzya akukanazi pomwi wapuphampho ku khilabu ya makiwanis nyopamulizi mbali nkhonya okuya ponse pere chindi chasika okuya kunkhondo kuilanganya thakwe chinthu chomazi kuchathirisya njiyo pali mumanda amwami palena konse muchopo oyo wamphuwo phere pakati pawo mwakayinkhira kuyoponanzi sena mwakayinkhira kuyopona chethe iunthanisigwa kumuwo uli onse ndi munthu wakali ikukonzya ikwamba munthu omwe wamba ndiye polisi uzuliwa kuli papomwi phere ikuti na ukapole ikuyo okuno ku assemblies njokuambira echo choyakuchita iyo chiwe chiphanga ndachoma njochita echo ayi chethe iunthanisigwa nkhali johane pepe kuti na uyosika kukopa imusatuli ikuthali mufarisi na chinthu chimwe mphawo takwe ndikwakapona imunthu payiunthalisigwa umuwo ikuthali johane pephe munene mukwesu ikuthali nguwe wakati mphawo ino chinzi mwakayinthira kuyopona imusinsimina ingachakathola musinsimi kuchitha yecho mwabona wakati lino echo yali chiziwiyo ya musinsimi mwabona ichwi lyaleza anguwe ichwi liwoona kumusinsimi mwabona ngati ino mwakayinthira kuyoponansi imusinsimina ngati iyi mbombo pere ndamwambira akwalo muphati iwina musisimi khambo mbwapete khambonzi chakali kuyinda ibwa musisimi wakali imuthumwa wachisimano masimphe mbwakapete kuswanganya inzira akati kamulau aruziyalo wakali chinthu yandisiroko mukati omwya wakambwa wakati kuti na mulakonziya uchitambula oingongoe oyo musisimi ngwakamba amuone muli malaki 3 ndiotuma muthumwa wangu kumbere ya kusu wangu mwabona elyo uyopamba inzira kumbere ilyangu mwabona oo wakali mubombe maningi leza lopo kalisisa mubu pao amulangile echo chakachitha wakakambauka makani a khristu singuzu oyo wakali kuwa ulejese chiphuphuruzo chakwe muchanzaliyakwe uyo walo kuphuphulula inzira yakwe mulombe ndiphandula uyosala zya zibuye chakwe chakumaninina uyonyamphula masikwirira akwaphyangira kulale akwaumpha kwalo mbombopo uyobwezerera imuseke akuwupikha mubuthala mwabona wakali nanikitwe pereci njesu nakasika vakali ikulangira ilyo ponse pawo iva posolo nyomolisi vakali ikulangira chinthu chimwe chiphati ikuwona mama oo kulapola kukonse ikuliko uli chicho mulombe noli singusu yothanda pa roma ikuswa ngukusiwe kwa nyika ma uyopamba iva griki kunkha nzira eyi pa roma kunkha oko jindi apola jindi apola mulombwana munini mupombe uthonthaikwa konse kuswa kulupasu usika ulikumbe ino chakali nzi leza kalisisa mwini mubuwapa oma pawakaima kumamanino amulombe wakwe akuti ngunikonzia undipha mulandu wachebe iyo yonse baibele choliyakamba kuti ndiyochita kuti nanse chiti milimo ya tata wangu wakuti amundiphe mulandu pere ino chinzi makoro chakamba kuti ndiyochita ejo chetanachita jibi nkutashoma nyomolisi ngunikonzia unditamikizia kuti na nditanda madaimona kuinda kuminwe yaleza wakuti amunditondezi ejo chomuchita ujatikizia chicho uba akwano wakali pamweni kurufu pere ayifumo ejo japasika haleluya pempao akasalazia zibuyi akapyanga masifeira ya mukesu incho beni iwiti wakachariwa mubutala alete omu ya mukulongo akuomi ibutamani ikakukhede mulimbobo ikulindira kubuzwa obo upati obo mutiyokanana ikubohora kwa mwami indi obo bomi nobuyosika bomi nkhabera tiyobuka mububwe obo akukwempwa anguwe mumulengalenga akuyobunganisikwa mubutala ero masifurira ayompwa utala mabwerere ayo akungaitwe akasola kubwerera kunzira na nzira eyo ndiyompwa amuliro uthakwe buzini amen senata ali mubotologo mpaka mwimpya leza mubuubauba kambonzi takwe nakakambauka akwalo muzimo zyaupha izi akachitha takakambauka mbuli mukambausi mwabona wakambauka mbuli wakaperesya zimo yabuubauba ikwaleza zimo mbuli ikembe ikapikhidwe zimo ya yisamu zimo zya nzoka ikuthale umwi wa seminari mbuli mupha izi wabosuba mbuli mwi muphati waziyabuleza mwi muphati nini anemi takachitha checho wakakambauka mbuli sigani okuya kulale ikusena pomwi wakamba wala kuchatizya twende amasamu a nzoka a zinthu mbuli zezo awiti amathala a zinthu mbuli zezo nakalangalisidwa suno ndayeyera mukambawosi wakapumbiri kachindi chineni ndiye kuti wakalipitwa ikuti mukambawosi mfumpo mubusuba obo ikayimbwi achifumpo wonselero okuya kumbali ya jordan ife leza mubuubauba kalisisa ikuswa ubusongo bwanyika lino atuzibe jesu akati ndakulumba tata wasisa zinthu ezikuswa kubasongo ibanyika elyo uyo ziyubulula kubakwanda abo balibobo bayoyiya mwabona leza kalisisa mubuubauba muli khristo leza kalisisa mubuubauba muli johane mwabona buyo mwabona wakali amuyeye buyo leza mubuubauba kalisisa mwini kuswa kubusongo bwanyika tulajala lino mamithi buyo na obiro nkambo seandi umujata wajindi jilafu amulange atuime wakayindi buyo kanini jindu jimwe yabukame amuye kujatizi yabuzwa obo mutuponamo ikujala oyumane na ino amuyeye kujatizi ya ibuzwa mutuponamo jindileza nakali kuselulira mubusena wakayindi ikunini ibubombe omo mutuwali kukhalire ikuponya abalwazi elyo pafupi abasikamikami abasiruye kwathala manenge masiba amalere akayinda thakukwe chinthu muli kuphwanisikwa kwabuleza mulaye ya mulumbe oyo wekakambauka kuswa ponya kuchipera ichi chansi awa ichifumo yekankha kuchatikizia davida a goliati ngati mbakuti mboya kuswana enyika akwiyo okwiya mukezi branham akonse oku ndakati sekonzi kukwasya obo mboya iswana leza wakati ngamuya mwabwana ikwanana mwabwana ndichwi lyakwe wakalichomezya iwola lili wanu jindi oyo angelo oyo ngomubona muifota okuya nakasaluka mulungu okuya ikuswa obo nyaka ili makumi otathwe yainda oyu kandaphati ubora na myaka ili makumi otathwe aitatu yainda mubwini oyu kandaphati ubora akuti mbuli johane mbabatisi mwakatumwa iumbere ili abanthu falihyulu yosanwe na akuinda ora lyasika chindi mulumbe wako noyo kuma enyika mulaeya ukasikwa ikuti nakufumbwa wanu o ndayeya roy slota na bamwi ibabo bakhede awa inga ibayeya ibuzwa na bamwi mukaspensa na kufumbwa oyo unga waba umwi wa banthu ibakayindi ibangabanga basiba mwabona george wright na bamwi ibabo mwabona basi obo mulimbo chakapete peresa ti wakachita elyo mphawo akatikati chindi niba kakaka akuti kuponese kwabuyo wa mizezo yeleza wakavulukira ponya kusuli akutuma oposamu uthamba uli uyembede omuya khabera wakaponesekwa kunguzo ziyaleza lywood abanks chindi nthu akakhedi okwiya akuzwa ibwini wakasimbilizi kwa aleza. Jindi kasuda nini, laga hindi kakafide. Yomenda imabotu, balete atala amenda. Yomuyo salala, wakaganana, kibusuba, kabutana. Wakaligi oto ndesia, bule mugwagwe, akujitaji ntu yomui ujatizia, kago. Eryo ogia jifumo eryo, keingu ogia eryo, muyo salala, wakaseruga, mugwato obo. Eryo, ndagabuga, akwambila gaswi, ago. Eryo, balete atala amenda, kalifide, ujisala jawora, madaga ukia. Asiyamu gati, siyago, yaga, yutuga, umuromu wago. Gaga chogera kubumi, kakuyamba, yabu ya, tandilambuli inswi imdi ilionse. Inachinzi, mezagali sisa imwini mububawa. Leza ulago nja, umabwe aya, igubu shabana, uliabram. Leza ulago nja kukonya, okosamu, nagasi, nagufunga jitu. Kutina uyole tamurumbe wagwe, kabela bantu, kata ushomi, leza ulago nja. Igubu shia opusamu, igubu shoma. Haleluya, leza ulagonja kubusia igaswi gafide, ulagonja kubusia oposa mufide, ulagonja kujita kufumga jintu, chanda kujita. Inu kutapatirwa, gunja lane, jindi, nimagali, fumpula, ulinguo, akuswanga na ujati zyanguo, alimi, wakajiti yeji, akujita jejo. Leza, wakatuma mnyama, mugati utawa nkwaya, mwabona? Inu kutapatirwa, inu jagali jinsi, leza mububa wa mwabona? Balitonde ya mwini iguba mupati. Oma, tabatila bantu aba. Banjaran eyi, utashoma wabo. Dino bala eya, dino, mwuri, mwoja kajita yonse, jelile ujitwa mwza, ya mwabeni. Nungutina guli jintu, jili wabo, mwuri upanese kwa wabuleza. Mwuri imuarumi, muna katoliga, mwaganda ambila eji, imuro mwana, ibusigo mwe, ganda ambila uchatigizia jejo. Nyomulisi uchatigizia, inchijo. Igati, o, ayels, iuti, ndaga unka, Yobo na mrombo iwawe, Boston, wakati, lino, iutina ejo, javaliji pego jaleza, nijaga buhora, umugane ya katoliga, yomo wana, mwana, nja, wa methodisti, baga heya, iuti, nijaga buhora, umugane ya bo, haba pendekosti, baga heya, nijaga buhora, umugane ya bo, tijaga buhora, numa, muli imwi, yamba bo, jia buhora, mungu zuzi, ya buge, wa Yesu Kristo, waliburula imwini, mbombo, masimpe, ulajita, nja, kamujirangirile, Ibu yo, mtajire gari, mwindirira, amujibambe gunsi, iwanu, moyo wanu, akuji ibaruga, amujie yegabotu au. Welede kuhola munsira ya mweni, kambo, igabo, iguswa kukabungwe, mweni, elio, na, ti, wajita, bobo, taringwe, mwabwana, charui rogulire mega kwa miseso obu yo, nangu chabulusi, tari, resa, inkambo, iguchina, liresa, wakerete iwola, munsira ya mweni, nyo mwabwana, inzira, mwabagao, pandruite. Eyo njenzila Jesu njaga bohora kwa farisi. Ya gerera, iguwa munzila eyo. Mwabona, utina wabo, utinalesa, wakaligyo tuma, mesia, bagaji pandu idenzila. Ibu yo, mwagerede iguwa. Eyo nkambu kukuchi waga bohora wandeni, kukuchi, tayagali mesia, wakaligintu yemwe, jamushowe. Wakali bese pule, wakali lesa, gali sisa, mubu bauba. Siku sorora welede, kuba umwi muntu uide, umwe, unyina kutona iga, uzu wabumu, mwaga umwi, iga gali, nya, ananiga, babu tausi, iwabo, akuba tuma, mbole, mamishinari, yo sandura iba mwi, bantu, ikuba leta, mugati, umwi, waga yeya, oyu, uyoba, uya siku sorora, oyu ubora. Eleza waga mungu siya iguswa mungkanda omo. Watagari kwe seminari pe. Mwabwana, azintumbuli ze. Mwabwana, leza gari sisa imweni mubo wambe. Amubo ubawa. Melelino, amalindire. Mungu jala, kwa ambe yeji. Pele igu gaga imurumbe waleza. Mubo ubawa. Mungu gaga. Zira ya leza. Mungu ubawa. Kunyonyo nwa igu tamani. Lino ogo, kukunji, kwa mbaula inzila, mbori imu wawa, kabela ibantuga heya, uti ee, bala kwenzia, igosega, aguli ataula, ulanganya munzila, ufunga, njoba yanda, pere, kwanda, na ikutamani, usuagulileza. Aga kafuwa, umasu wagwa noa, alimi, tibaga suiga, kumulume wagu, bagaloba, yuchesu waga uka, aguga mbauga, ulimbabo, munketani, yamotima, murufu iwagwe, gata nabuga, iwaga uka ugehena, Wamba uga kumiyuya ya gali umtolongu. Abo, batake umpa, ukazila jamba, wamasuba anowa. Ujindi imurumbe muba uba waleza. Uinda, umuntu mubombe. Nwagari kugamba uga. Waga inka, wakati noa, wagamba uga, iguti, dioba gogulu. Eriu mpawa mpendi. Mbomobo, mabwana, waga kagiru wakuswila, umurumbe oyo, wamsisini. Musa ogia munkanda, oyo ngwaga tambola ebuzwa kuliresa wakasimpikizi kwa igabo tukakot umusumpuru omaliro kabela wakasorewa wia munkanda ilio mpao iusola iwoga akupanga igabunga kuinda mulinguo kabela wakafuka akuloba munkanda umi aumi wabo pereba harumi bobiro Joshua Agarebi. Ero ogia, iba falesi bagofke delogo chaguti, kibaga gonja kubona jejo, abobo, agaranga mchule aguti. Bamatata bagali amana munkanda. Ero jesu agati, ero bari, bonsi, bari fide. Bagabona bule mwareza, bagenda mumoni, omusumpuru wa muliro, bagenda mwusu wanguzu, yao, bagenda ibuinda, umasena, ayo, muya usala, ao, mkwa, labambira, iwendera. Bagali amana ayo, agaluwa igusoko chulu, balesa ngagapa, kabela, bagaswega, akunka ugehena, bali bonsi, bali fide, utina, mwaweza ibala elio, ku, wandana, utamani, uzuangusio uwaleza, bali bonsi, bali fide, mwabona, bonsi, mwabagaga, jesu bagaluba, mwabona, heo nchamba, ugaga buba wabagaleza, Tajiri vya jentu, jemwe, yebo, ee, nagaru visia, toyitu mzira eyo, lesa, tajitambuli mzira eyo, yoroba, igutamani, mchibotu, utaya kujadizi ya jentu jemwe, inuwelede kuzibisi kwa igabotu alesa, mawana eyo mpao, igutina mbombo vo, ndiku iliawe, mawana, oo, mulibabo, bagaga Musa, bagaga Elia, bagaga Johane, bagaga Jesu, Wabusu wabwabo. Oguno, animuambile jintuji nini. Elio mpao, ndashoma, setoniji maningi, pere amlangi, igusu wabu mwi, nagaitwa ku Houston, Texas, igusola, igujana, ugatirwa, winda, ugubunganya ibantu wabu mwi, anto omwe, ugamba uga murumbi, babamba ibantu, oguya, usaina ujatirwa kwa murumbwana, umunini, amusimi munini, nyomulisi, ugaganjira mupenzi, elio, ndaela, wagabala ujatigizia, Chijo, mumutende. Ili wakali mwana, wakuchana uba Eas. Ili uba Eas, uba gabweza ifoto ya angelo wa mwami. Ejo, chumubwana, poonya ogia, ilomani, ya katolika, ili umuga intuwagwe, wakali mjuda. Ili wakwa tomusimbi, oyu mjuda, iwakali, ugana na siyabu gombi, urumwe aumwi, asimuzimbi, mbulizezo. Ili otedi, ipaman, oyu walo wakali angwe, mumakwebo, gajisi, Douglas Studio. Ilo jindi nagabona ogia ogo, babesti mwi besti, mugano ya baptisti, gafunga faindi yawe, unsi ya mpemo, ya mwesu, oswe, agwi, yuntanya, aguti lino, popa jifoto yangu, gaji tabobo, gati, ndio upura iluganda, wamotara, akuruwa nsiga, muganda igangu, gagubalila, mwriyibarusio ya kuponesigwa, iwabuleza. Ilo keta nangka, Houston, Texas, mwami, waganda ambila gunga ogia, ilo, Ndagari kuhugia, musinari ya mwami. Eri nyonse, mulizi kukachanya asintu. Ezo, jaga siga, mwagajibana, mwapugu asimuisimbi. Eyo, kejo, mjagabete. Eyo, obo, usigu, igari igusola, iyo, igwenda, jagulibombia. Baba gati, balon chika majabantu batawe ilusi lukugwene. Imui besti gati, tabari jintu pere, jigama, jabantu batawe ilusi lukugwene. Igati, unyina bantu, walibo ubashoma, mkuponisi wababolesa, zintu mbuli, Ezo, ejo, nchigama, jama nkwishita, tabaziguti, wakaliresa mububa uba. Bagati muntu, tajisi, noguba iruiyo, wa jigoro, wa bwambe, wa mabala. Wakalironde kwe atikiri, tabazigoro bohonsi bapati, njagari igugonzia. Mane, wakaliaguti wakaligonzia, igusima mugesu boswis, uligonze. Pereji hindi njiga siga kujui, tagari kabela gwalo gomwe, gelana, igakumi, ugusundana angwe, mwawana, ejo mugesu boswis. Wagalisi awo, paga yungi, wenji wabantu bagwe, ibaga kede, ponya, bagaligo, mumubandi, wagusarazi anya, edo. Pao, wagawa alabuyo, alindiswe gamba iguti, tulijigama, jabatawelu siborugweni, yati, ibantu baweya igabutu, tabagusho mi, pe, mwesu bazwe wagati, na indi biyoga nini? Wagati mbanga ibantu mutopo eri, abo batandila, usiulu siri magumi, otatwe, ibusiko obo, ibakede agati igesu, Mulio, mbanga ibantu abo, badoropo el awa, abo, bainka, mamungano, aya, mapati, mamotu, aba baptisti, bagonze utondwe, winda kubulembo, watogo taiguti, wapone siga, inagungu zialisa, uvidaji hindi, mungesu brana, nagari mutoropo, amui migire, ilwari mianda, yotatwe, baga imigira, ina ujatiki ziajejo, chejo mboja kabede, leza wakari ulisisa, mububa uba. Wakati mungesu, wakati, umuleta musirisi, wabuleza, andimubone ikalepula kuyeya wa munthu omwe mphawo andipalangilire mwaka ikuzwa sunu
elyo tereke
elyo ayas okuya nguwenya wakakhopha chifoto ngati Abrahamu tabariki mthu phe ibuyo sikuipa ikuyeya ndakabona mwanakazi wakachisi chibozo akameneno ikakwe mbuli iboko alimi ngati wakapipwa ikuyeya iwa mwanakazi oyo ibusuwa wakathopera ndakayamba kula kuli ngwe nkhapera takachisi chibozo ikati imwa arumi waka mupipa kuyeya ino oo wakandifupa siyapuyo ngati ndelete ikuthandwa mudzolopo khapera werete wa ingwe wakuchichita wawona aziyonse mulipopo musila miphati a pheji yakumbere ya Houston Chronicle zekamba pala ndakaliko kuya ikuchitha mulimo watata wangu elyo wakali gonse oko amukhale aji elyo wakandithuma okuya elyo mulimo wakwe wapusiku ndeke ndakusira okuya ndakati ta tandili musilisi wabuleza msere ndime ikuti na kufuma munthu wamba popo ndakati balilupidi elyo ndakati seyandi ikuitwa ikuti musilisi wabuleza ndakati ikuti nambwi besti ukamba ukalufuthuko pawo inga ayanda ikuitwa kuti mufutuli wabuleza ine ndakati mphawo ndikamba ukakuphanisika wakabuleza seyandi ikuitwa kuti musilisi wabuleza pewamba kuti kali mufutuli wabuleza ni nchovenyi kali nguwe mubonya nseri musilisi wabuleza pere kuinda kumipunda yakwe kukaphanisikwa ndithondeka kuli checho mwabona ikapopo mufupafupa nyomulisi yendenda konse ndakati pere kuti na ibusu achipheko chaleza uyu angelo kwamwami kuti na eyo chechiri mumuzyo eyo chikonzi akuthondezekwa ikuthandira chinji eyo ngoyu wapora ndasungulikira nsi ngati ndakuyandiki kwamba ula lino wandayamba kuitakale eyo ndakaswa lero ndakaunkha Houston elya dolopo pati limwi lyapa dolopo mapothuloko aliko mudyesi kuli konse ndiyendi neka njira omwe muzwa pomwe yakali sampu ikulanga dolopo elyo ithuka kwa athu akali athombe amakhaunta aposena poonya kunselero yakagwagwa yaku Texas elyo ndakanjira muhotela lilithegwa Rice oko basimiso pano ibe mphuwo iba muzipekupeku pabakali ikukhala akunkha kunselero oko muganda ikansi omo omwe kulita elyo tsirinyi kayiroka ansi aplasta achipuye akusofi athombe akunyongana akati ngapakamba usi mbuli petana pede na akumva mubomi bwangu ngakukakaa mumoni akuyenda mumatima pawo mkhete ikana papo mumundando warufu mbopo resa wakaseruka jindi mubaba ndiwakathondezekwa akukakwa awolesa wakalithondeza mwini mubopauka eloke akakhopha chifoto echo yakafumphanyika mbalo basayansi kabamba ikuti chachirenge chigambya kuinda ichiphona chakasowa kukhopha mumakani akale onse anyika alimwi yalengerera mu Washington DC mhoro ya ati ya bukombe checho we ubauka uyoporopwa mphawo mwabona leza akalisisa mwini mubopauka pawo kalipurula kwakwe mwini mwabona ino wakalisusa mwini mulufu lwa Kristo pere kalipurula imweni mubuke oma azimwisimbi mulakonja mubuyo mulakonja kunyina mamanino kuli nchicho kusumana na ibuyo kwamba pere pawo pomupede we mwabona ukako kwamba kuti kuli ikumweka ikwazuba inkhunjira mukanda ikansi akufinya meso ako ikufa momoni elyo oku lilulume elyo amuyeyi inzia ilikhe momukonja ikulupira kusangu na kukaka chiruleme mwabona akukaka kujula meso ako uyophwana mumulima mwabona ikuti na wakaka kuyo kulanga mwakuti mboya kubona mwabona amulangire zinthu ziukauka zinthu zinene zomusiya azithachitidwe ikuti ali zinthu ziphati nzomusola kuchita pawo amulange okuno animwambire muli Mathayo 11:10 wakati ikuti na mulakonzya kuchithambula uyu ngongwe mwabona uyu ngongwe wakathumwa kumbere ilyangu wakalipupauka wakapusikwa kuli ngwe buzwa pomwe ngati khambo zipalembe chopamba mphawo ikuti walo wakati mwana wa munthu wimphawa ku Yerusalema ndiyo bikhwamo manza akasizibi nkhapera payomucha mwana wa munthu ere yofa nkhapera muswa ikatatu yopukalupo ngati muthambire munthu chilengano kuthala okuya ino basikwiya lino amuyeye basikwiya apo pakenda a Johane ikamba ulangwe ikulya angwe munkhanda ngakhala komwe Hao bakati kambo nzi amai chobamba kuti Elias wede kubora rutanzi wamba kuti winka uyo bamborwa kiyoboga ndiye mesia wisa juno jabwami ino kambo nzi balembi ose magwaro esu alamba awa magwaro alamba kantangarara kuti Kristo datanasiga chakuti Elias uyobora rutanzi nya wabona wakati wakasiga gale elio timu kajisipa lino ino bangali bani abo basi bwiya ndiyo mujisi awa anine buyo lino pere pejikanzi wabona amine kimashonto wabona mine chulio mwe na obiro pere kutekwa mwishye inchobeni zaamu na kwanzia kundi kwa
look why
amulange kambo nzi balu bantu bagenda a Kristo kambo zimagwaro lutanzi amba kuti Elias werede kubora Iri bakali basanduki ba Johane beni. Eyo, tibaka musiba nokuba kambo zimagoro chamba. Bamai, nyo mwabona, chewamba, mwabona, kambo zimagoro chamba kuti Elia werede kubora rutanzi. Taswi abu bagenda anguwe, kambo zimagoro chamba kuti werede kubora rutanzi. Kakutanaba, zintu ezi, aboze zia zintu. Jonsi, wakajita kubantu batandira jisambomwe, eyo kukose, ogo. Iwa baligo, mabona, kukonse, kwa gerede, kukonje tambora. Abo, mewaka kanzitwe, kwejibona. Yesu wakati, wakasiagale, elio timwaka, jiziba, ele, wakajitambu wanya uyo magoro. Wakamba kuti uyojita, wakaba, bozesia, nyonyonsi, nyumwaka ndi tambora, akundishoma. Wakajitajitamina elio magoro, chagamba kuti uyojita, elio wakajita, kuli nguwe elio magoro, chagamba kuti, bayojita, wakasiagale, elio timwaka jiziba. Sena mwalibambira, ngena, ikumukambi anini, kukwe mpwa kuyoba, munzira njionyo, kuyoba, wabubombe irogo, kunyina kutunaiga, kuyoba mpuponya, mane kukwe mpwa, kuyosiga, umui kwa masuba, aya, kabela tagwe, mtu uyosiba jintu, ujatizi yankuko, lino muta nyamugi lino, hee, ama ngera nge, iguamine chibu yo, ngiri masimpe wini, ikujara. Ikuwe mpwa kuyosiga mwanzira, unguba uba mane mbeta zigawe, elio, bayobona mwana wa mtu, habera bayoti. Sena chituwa gerede ikuwa, andaba, elio sena chituwa gerede ikutumwa, elia ulindiswe, sena chituwa gerede ikuwa kukwe mpwa.
Jesus will say it's already happened and you didn't know it.
Yesu uyo amba, wakajutuwa gade nkabera, timu kajisiba. Lesa, mububaba, mwabona, lino, enwege tionjila, wisha, ikusagane maningi, mojwe, lino, ambone, uwe mka, banoli bashonto, ibayo unka, mulina winga oyo, kagugabi, nosa, mwabona, o babamai, mboba jingwa, barijisi, zipepa, zijisi, madiagram, elio, balaunka, iutonde, zi ibantu, tabora, ibari mamilioni, alikumi oguno, ba methodisti bonse, ikutina mga mbausi wa methodisti, ikutina muna pentekosti, bonsi, pana pentekosti, baba bora, takukabu kumi. Uyoba ambweni omwe uswa, mjefasonveu, mtu omwebo yo, tago, bayo amba, nyebo, tamu, bamuibabo, tabakazibi. Uyoba omwe uswa mchojia, mwabona, uyoba omwe uswa mwafrika. Ili watu ambe kuti kuyoba ibantu bali mihanda ilo samwe igaumi igayonjila mkutogwa. Lino oyo tauri mobili wambugano oyo ngunabu inda. Eyo tairi mbugano oyo ngunabu inda. Mwabona? Hei mbugano iyobo wala kuinda. Igairi zuru. Omo mbubuge ibutobera. Tewe kapona mumuenya wamiaga iri juru. Mwabona? Pele mulina winga kuti nabantu bali mihanda ilo samwe basianyika kuminiti yonya inyika inga. Tia siba jintuja tizi ya mkugo. Yesu wakati, unori omwe, mubulo, elio njogwe sa omwe, igusia omwe. Elio nchindi jama sigu, unori bobiro, mumunda, gutala, waluwa suirumbi, wanyiga. Njogwe sa omwe, agusia omwe, elio mbuli, mboga kabete, mmasuma agwa noa, mbogu yoba, mkubora kwa mwana wa mtu. Amyeye, zintu zionse, zioenda mbuli yonse, mbuli mbosi kwanja ikuba, mbunumbe wawindisya, noyabuya elio, zintu jitanzi, nyomulisi, Nitu jimwi, oyimu kutawosi, ya unka kusena bumwi, Paga chokera, ambweni wakamuka musogwe, uyohwima. Paga chokera limbi. Eri wemulombwana wakamuka kusena bomwe, nyomulisi, yakachitika, ndashoma, uyu musimbi munini wa wagerera ibuti, wakatorwa kusena bomwe, nyomulisi, muntu omwe, wakatora musimbi oyu, akumuchopera, ambweni, wakamuswera, mumulonga, agwe muntu, ngwakali. Awalo, ijisera, janchijo, magumi arufuga, afuga, iguswa, ulibari, andambe, omwe, iguswa, ulibari, mamilioni, ali, mwanda, aumwe, vayosiba, intujo, mwe, ujatikizia, inkugo, mwabona, wunze, ya woyo, ngoba sibeneka botu, anguwe, iguamba, iguti, imusimbi, waswega, ba, tegonzi, kumwisya, taga unka, mbolibobo, pepe, ilo jindi bamba kuti, ziumwe, diyo jaruga, mbobo ti, ziumwe, Mwazio charuga, jendi, se, pejisi jendi, chagunjira, mwijeji, heju, cheribu ya ndai kujita, ndiyo wesa jeji, mwabona, akumutondezi yabuyo bubaba waleza. Halime oyo kaushiamu, potashi, zintu zionse, jendi, zintu zionse, zirimorindwe, ya ziasyo, zizusia ibuyo choncho. Mbombo, heju, heju, kwejita, jira mwahiga ibuyo, ujogera, umuya abumi, leza ugana nabuyo, kabela, uwe mkwa, uyo bora. Ya wali winka ogwe ya ilo, bangelo, ingaba seruga, agu, bunkununa, tiumbwe, agu kusia mitunta, eyo ifkide yaga indi awa. Ino jinzi, wakazi ya lwa ujebe, uutariga pere, umi mupia, upangidwe mjim, nkozi ya, ijao, nyomulisi, mwabona, iudina, tujisi, oyu, piyo kwa alubo, mwabona, unjina mtu, nyomati, tiumbwe, piyo chuga, yofkide bayoswa. Ejo inga, ya wawini, pele igutari, iguchuga inzira, mbomu hamba iguchuga. Mwabona, mbomu bo, mwabona, takugabi, mbolibo. Ayuwa masese inkambo, wagamba kuti, uyobo la mbolimu pimasigu, wakatu ambila gali obu, uwe mpwa. Paoro weta rioma, jebe, sipenzio, magwasi, azintu zionsi, ijibantu, bayori lirarufu kuti, kubatole. Jendi, jaru weta, mwami inkambo onzi oru weta, lulari ndiswe, kaguli wagamba kuti, uyoba kukwe mpwa rutanzi. Yomba kuti wakasika gale, helio, imwa kakuziba, mwabona, leza gali sisa, mwini mububawa, oma, ya, pamana, kogo, wakajitika gale, nkabela, imwa kakuziba, kambozi, gastromi, choba, tashomi, zintu, ziubawa, ya kuwara kwawe, barangira zintu, zionsi, ya gamba, urugwaro, helio mwezi, uyopira, gati, nasuba, agati, igabusuba, nkabela, uyoba, mishobo, yonsi, ya zintu. Oh, iguti ni tuwale jisibu yo, ni jisibu lembo ule mbedwe awa, hali nchijo, mwabona, igutondezi ya obo zintu, mbozibede, ilio teojigweza, mkuchurua, wasinamatisyo, ezi mwiji ino, agwalo, mwabona, mwabona, chejo we, ahogu yo, kujaga inda igale, ilio, timu kajisiba, iguwana kuti na, tejijo, utina angelo wa mwami, uyo chula sinamatisyo, iguli kugo, amu yeye, ulinamatikidwe as, misusumo, ili jiroba, ya masese, mwabona, Lino chinzi, kambo zibantu, chokata wanzi igushoma, huba huba, wansi, wankamu ya bantu, wabombede, mwabona, alimu ichwi, ya zitondezi, jaleza, kambo zi, chokata wanzi igushoma, mbubonya, mjagabede, yonzi, ichwi jaleza, ya wini, bali ubururwa. Ko, mbayo njesu maningi, abayi tema ningi, igushoma, igube buba uba, iguachwi nilembedwe, baanda iguika, wapanduzi iguabo weni, ulindirio, kariyambi jeji, mwabona, yamba jeju, amusirile, agube kuti, ndambe jeji, ya kufambana nchobeni linu, kazi ya lo silingano, leza, ya pa ogunu, kubusena, tazi mwigwi, igabotu, egambo, chomundimwa, ama tepu, wamba kuti, Mwambe ejo matepu nchamba, mwambe ejo silingano choziamba. Ino kutina, mulalanga, chakumanina, mwiyobo na jintuji mwi, mwabona, nishoma iguti, terete, ujijata mujanza yangu, akumutondezia, mwabona, mwole, jiri wano. Tuleku mamani no, mwabona, iye mwenene, basugia, baje njede, baraji impia, silingano ziuba uba, jindi ziagurua, mwuba uba obo, mane jifumba uyo atala. Ya mitwe ya bantu. Mwabona? Kambo na kabona jire ngano. Ega mwambira uchatilizia igunka utala. Uyo huima halimi nyomulizi. Ejo. Ya gale bia buyo ibantu. Uyo ogolesa. Wakajituma igutala. Ogea. Ubuganze. Mubonya. Akuchogera. Uzoji pandura. Konya gonse. Igutondeja igunka. Igwabama. Azintumbuli ezio. Ilo mpawa kuchogera. Kujamba. Gajitana jitiga. Ejo jaga jitiga mbubonya buyo. Mwaga amba kuti. Diyojita. Mwabona? Inewa bobo Johani, wabaituga nchoveni, konya ogea, uliambirila wakati, terimesia, pendiri ichwi, ya umi omporora munkanda. Iyo mpao, basi wia, mabonya balamba, tambo nzika hii, ibalimbi nchobamba, ikuti, lugwa. Lugwaro, Luisa, ikuti Elias, werede uwo, larutanze, mwabona, ibu uba uba, ibualeza, uyabuya, ikuporera mponya buyo atala, ya mitwe, ya bantu. Andikweze jeji, iyo mpao, tulajala, niyojita, winda, urugwa siwaleza. Mabwana, amulangi, inu, atupasaole, jeji, pao, nda, lausa, ikusumana, kumuambira gonsi, peunka, eyo mpao, kandi, jijiti. Mabwana, amulangi, amunijatire, umumusia, igwamana wola buyo, mashonto, tulajogera. Amulangi, atuweze idosi ya inki, itawa nkolia, zindu zionsi, jabuganze, wawunga na jifumo jino, oguno, uganze, nilalia, kunganda, yanu, chari, neli, Magani jigira, kubuganze. Ndi, zintu zionse, njabuganze. E imbungano, yaga yagira buganze. Unyina jintu jitagwe buganze, agambo. Atuweze dosi ya inki, litagwa nkoria, lino. Tena, mwalindi kide, atuweze dosi ya inki, litagwa nkoria, akuliranga. Ino nchinze, dosi ya inki. Poguli, nkoria gazwida. Ya atuweze dosi ya inki, lino, poguti, iwamba ibuti inki, usia, lino, o inki, Ngwabuganze, ulagunze ulemba, iwujatua wangu, muto, iguswa muntolongo. Ulagunze ulemba, ujatua wangu, iguswa muntolongo. Yalufu, mbombobo, ulagunze ulemba, Johane 3:16, agufutula ibuntu wangu, linda, ulishoma. Sena mbombobo, na ulagunze usaina, igusumizia, igutindife, kambo, kamulandu, wagajitua, mwabona, ulagunze kundipamulandu, kumungwara, walubeta. Ngwabuganze, sena mbombobo. Ilo watu wange inki oyo munini, akubona mkua gazwita, linongu inki, wakabi kwa anto omwe, imisamu asingwe zimbi, ikusigira waba inki. Elio ulasia, walosia azisani ziago, yobika mbata. Kwa nga jintu jitegwa imusamu utubia, nyebo nobana gazi, uberesia imusamu utubia, prorokis, nagweza idosi yomwe ya inki. Akuliro siya, mweje deshi, ya musamu utubia, linonchinze jijetiga ule inki, mabona? Kamo nzi, musamu utubia, ikapangwa, ganzwa, akupangwa, antomwe, uyosima zia imubara, jangu surogo, mane, kwejigwa nzi, kujana. Inojibela ya misamu utubia, menda, menda ngu H2O, ulingu hydrogen, oxygen, elu zyobiro, hydrogen, oxygen, yobiro, zintu, zitpotoga yantenda, elu mpao, hydrogen, oxygen, mweni, yaronditwe, mbozwede, bombobo, itwe ya misamu. Itwe buyo, ya misamu. Lino lino kwa hivi kanto mwe, ilo ujisimenda, pere, upasa ule, ujisi hydrogen, oxygen. Elio, kuzumana na buyo, uya, ujogera. Lino mwungira mwijeji, atuweze, elio. Tegonji, lino inga gaguli, iba science, iba chemistry, iba kede omono. Elio, lino, ndianda iwamba jeji. Kambo kuyoba, kuyoba, wana science, iba chemistry, iba squirira. Uli jeji, tandizi formula. Bende anda ujipandura buyo, mungira yangu, yabu wambi, uchoma kuteleza, yori bunu na mwini, mwini chijo. Amulange, ndarosia dosi elio, ya inki mumusamu utubia. Chinzi jitiga, onyabuyo imbata, isi ya ilazwa. Niyata ijana ilimbi, harubo ikutina wagajita. Yaga maiga, wagaibo nilimbi, chinzi yaga jitiga. Lino, togongi kwa na jintu, iguswa. Iwulingyo, tojiti, kambo nzi, totajiti, kambo ya pasawuga, ino science inga yamba, ya gasanduga utogela kumasidi ya yo, agutalisia. Chinzi masidi, kwa gaswida, mwabona, ilunyo mwati, azwagu, uzintu zimwe, ya, wamba, kumugo chanyo mbuli, machofu, apangwa, amasidi, kukuli machofu, kwa gaswida, Jagali, tiyo amba iuti macho huu aga pawa. Kuma molecule. Ino molecule aga zitaguli. Kuma atomu. Ino maatomu aga zitaguli. Uswa. Kuma elektroniki. Ino aga zitaguli. Mumuni wabulenge wonse. Wabona. Ajose kwa usule. Kulale. Utangu ikwi. Kwa basansi wa chemistry lino. Eyo utina. Chintu yabulenge. Jede uswa kumulengi. Abobo tamkede oguno, mjibutumogo, se kariri igusigira 12:30, kawano ogurogo, mjohorwe, intamo ya muntu uloleme, zirairi wa amwami, mwabona, uliga ambaga mwe, ulinchijo, uligambo kamwe tomushoma uligambo kamwe tomutashomi mbubonya mburi mburi inti oyo lino atupasa ulejeji lino nituje tanzi iwamba pamana kujogera ku tiyoji chosha ujimo yama molecule lino tubweza molecule inga ndamba mweru 1 times molecule 9 times molecule 12 lino ngutina ni 11 inga yaswa kaisobira pere ya yagerela kuba 12 ikupanga ikusia kao tiyo sile muna eyo u atom yagali atom eyo 9 6 times e plus 4 3 yeranya atom 16 11 kutina yali 16 12 niyali pepo wabona pao tulasumalana kuipasa ula kuyabu ya usile muga jitonde ya kuti wakari jintuji mwiga indi ogo ukutariga elundi kanobu yo yagwe agabotu walo mbulenge welede kuba amulenge eyo jagenda ikuswa kumulengi iyo mpao jagaga nzirwa akubikwa mulizezi jande ino sayansi taikonzi iweza atomu B16 times 12 times 14 times agiri jonsi anze mbulibobo ikupanga jejo lezo wagandiga kujita obo iyo mpao jiretwa ikunselero kusena ikusigila ogo poji selemugira umatomi pao sayansi ilatariga kujikuma pao jatandu ayikuba mamoleku pao balagwa njaye kutariga ikujibona ikapotu anini pao jilasere muga ikuswa kulijejo mwijintu jimwijimli pao jintu jitanzi injira mumisamu ili mpao wasanganya zezi antomwe ino jindi mtu katana visya ndi jarabia pere mutaji mpi jindi mtu naga visya wakari anda nerugwe ikuswa kulireza Agugo sora irwanze rupati agulingisya murufu mwini kurubasu oru bagaunka ujinyina inzira ya kujogera asimpe unyina inzira ulingwe ikuti ajogere pene mpawaji indi naga jita lesa waka tambora jiminina kakali kaberere na mpongo na mberere na jintuji mwi ijabulo ejo adamu chagamba na abera chagamba kurubasu rumbi kwa kwanzi Urubazo olo, walo mwana walesa, wala mchisi ugira ikuswa kuliresa, ngusi kukona wanjiga. Ulago nja kuenderesi ya bulenge. Ulago nja kulenga. Ba, walo mulengi, iwagwe. Walo mchisi ugira jareza. Elejindi naga kosora, waka pambula kwana kwagwe. Ngusi zibi, kuinda kubulenge. Uligunsi ya manza, abulero, wa satani. Uresa, waka kwesa, jituzi. Musamu. Wabuloa pere uloa, wabapoho mpongo, kibaga simuasi ya jibi. Gwaka kumbabu yo jibi, utinandi jisi igabata gasubira, aja ndhali yangu, abuga kumbia ikutuba, igabata gasubira, poka jiri, mwabona, poka jiri. Heleza, wakatuma ansi, uswagu juru, musamu utubia ijibi, wakati buloa, kamwano wawe mwini. Yutegwa jindi jibi jesu jambwa ulogela mumusamu waleza utubia sola uji janarubo imubara wajibi utogela kuinda ulibasu kuhimini na kusiremga kuinda moji hindi kusigila jaguma sikutamigizia satani na kukara alingwe mane kubusu wabarubeta chinze jijitika kumwana walogo ula mursu anulondo gede atata arubo igaimu kubusu ilumbi wabuhansi Ya utakweji barusio ujajibi ulingwe Kagwerimbi unyinarimbi igagatu Ya musamu utubia igagonzia Igwonwa ahari onse Langu gite Haleluya Mbugonya mbore proloksi eyo Na eyo inki Icha yugonzi igubalimbi inki Kambo ya pasauga Jose kwa iruo Eryo jindi jibi Alegeri kwa chamba Akunyigisi kwa mu Mwarumi na mwena kasi oyo Wanyigisi kwa mugura Kwa Jesu Kristo, la jaya, zitondezio, ya mugati yonzi. Elio, molekwe imwe, ya jibi, ya chogela, ulijagulosi, kakubikwa alingwe, ikusigila gusba o, warubeta, ogo makorelo agwe, atamani, ayo, soewa, musiba, ya moliro, yorwanzi, wakaswanga nisigwa, elio, unyina ilimbi, iguya yekwa, iyo muntu waima, karura migitwe, mburi mwana waleza, boba oba. Musa kunsi yabuluwa wabapoho ampongo Akuliambira kwawe mchwi yalisa Yulisa wakali kuonja uwesa mtu oyo Mubombe akubika majwi awe Umulimo wawe Eri watondeza kuti bakali mulanda wa Jehova kambo wakali kukonza kuenda okuya a Jehova kakanana kulingwe kuinda kuchilengano wakenda okuya yatandavika manza akwe kutwazia kuchwe eyo lino amuyeye lisa wakalamba kuti kulingwe walomuyeye walesa lesa uberesia muntu lesa wakakanana kulingwe ilikapotu wakati oyaka tandavike musako oyo muchanza iyako kutwazia kuchwe akuti zeneni musa kusi yabulwa wampongo eyo nerere wakenda ya wakweza ikasako ako ikasika ikutozia kuchwe mbubobu mbamba imami wakwe nzinini ibagali namfa nzinini kenda kuchogela jagambwa kare walomu yeyo lino jambwa yatondeze kwa ndichu yaleza pao ibora mumiromo ya mtosi mtu mbombe usiria buro wapoho poho na mpongo Ito yitanzi nyomulisi nzini ya kilini ya katalika gulu kakonsi. Ito yitopera nyomulisi ya gali mapaundi osami arubwa arumi. Ino jagali jinsi ya gali chwi lialesa ya gambwa kuinda kuli mwusa. Mulenji kambo unsibia buloa kukali mkwi mubusu kwalesa ilo chwi awe eni. Ili ya gali chwi liakwe ikutinamu akalira mulindime matwi angu ala akalira mulindinywe. Au amulombe ejo chomuyanda yopegwa ulindinywe ino pari mbunganu. Hoi hui, ya kube bajura, ilo chikuwa kama bajura, mwajesi, mwaje ndi jawora, bagari kupirwa. Iwa tuko bora, tulikumi, mumasena, ino jagari jinsi, wagari resa, mwrengi, gari sisa mwini, mumutu mubombe. Ino onja ndagu mkusia jintiji mwi, utinaburo wa, wapapoho na mpongo, wagabele sekwa, iwa musamu utubia, wabugonja kuhumbabio, wagari kugonja, iwita imuntu, kukusena, wabuamba iki, yaleza, ya ulenga, wabuleta inzilini. Mugoba, tambo nzi, chomulebwa, usamu utubia wabulawa, wa Jesu Kristo, oyo, wakari kukonja iguamba, sigale, na ajitu jimwe, mugoba, mutaji jiti, mutarewi kububa uba. Amuchome kutu walo, ujireleza, oma, ujatua wajebe, obo, mwerombozia iguti, neri kukonja. Bao mlimago 1122 utinawamba kutundu eri kwa siuga eyo kutu watona igi mumoyo wago eri wa shoma ikuti ejo nchowamba yojitiga oo ulagunzia ikuwa ajejo nchowamba maa lijisima peji otatwe na one tuedebu yo ikujirega unka na murumba leza kari sisa mwini mububa uba sena Tamubwani, ulijentu yumwe yirobite kusena bumi. Ulijentu yumwe yirobite kusena bumi. Jindilesa abamba kambo, takwenzi kubeja. Wakabamba jishomezio. Mwabwana, ulayuba mububa oba. Chuba warogo, ibaite basi jikoro bapati. Mwamba kuti, oh, 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 ah. Kukwabana kwa mieyo, na jintu yumwe nyomulisi. Leza ulagonja ulikumpa mweni jindi jitopela kuinda uende kwa jindi kumuambila kusule ogu ya nchoveni ibuyo ejo jaga jitiga kumuambila nchoveni ibuyo mbomu bede sunu abobo mbomu yoba ogu jiri kuinda umusamu utubia wa Jesu Kristo oye ugonja kuweza sisibi kumutubia bu mugati omya iyo ulaima mugusi waliza e utinamu akarira mulindime amatwi angu mulindinywe mulagonzia kulomba ejo nchomuyanda kabela yojitwa oyo ushoma ndime minimu eyo njejita yojita lagwi mbobu timbo munipa mulandu oo tena milao yanu ini ayambi kuti ichwi yaleza uliaga sigira kasinsimi tena imwagai waita kuti tuleza ero mpawa mbobu ti mbobu gonzia kundipa mulandu ndamba kuti Ndiri mwana waleza, balari wa ujibona, balari wa ujibona. Ino mbungano, mumirumbe ibora, iguzwa sunumasu, kuyabuya, mtakagiri ujibona, mwabona, amubone ibusuba, ombotuponamo, ili amu yei, uroa wa Jesu Kristo, ulatola zibi, igule, ilogo, iguzwa kulindinu, jindi, agwalo, nazitago, mkuibaruga, iwaleza, limbi, utola, jibata jonsi, jibi jelasi dembata, jisubira, Mwagaisana zia ikutuba bo mwuri janda. Mwagu mbele ya juu noja wami. Naima mwuringwe ja kumanina. Oma mwagu ti mwe gonzia kumanina. Mwagu ti mwe gonzia kumanina. Kambo gabulo ikutari ndime. Ele bulo wa obo. Ulaima agatikaliza andime. Ndagabu tombola elio. Mwagajibika nime sisibi. Pele nguleza. Pele upange buli mkwi agati. Igandime. Ibujaya ijibi. Agobo lesa. Ndibo na ikutuba. Vyo mburi. Nimenda ali. Ali, musamu utubia, jibi jangu jangka tajikwanji nunga kusia kuli nguwe kambo kuli jituzio jirete au yulikuli ilushomo resu wakushoma ijwi ya lesa yuba uba yobu yo lesa chagamba ikumubesa kuchwili akwe lesa ulalisi samwini lino mubu uba uba munkamu nini ya bubombe bumwi kwa masuba aya yori uburura mwini mbuli mwaga jitalionse mumasuba aga inda sena mula muyanda nda muyanda nda muyanda kambo wagaswa anguna undi anda agula ufutuko iruangu aji samu jagari fari mulamu yanda ma saa talimu watulogo ndarangila rimu ndashoma uti mulumbe yole tajejo chwaga kanziriwa iwujita iwuti muyotola iwusena ogo kumuta langa uli zintu ziebega nazimwi jindi mwabona lesa mwupati amulange obo buwambe mwabwede ilu mpao muyobona lesa mutalanga ulingwe jindi Elisha naga chogela mpangala eyo iwusibwa genda gonse ivulowa muzusumo tulabi eyo ubona michobo eyo ya kunyanyamugwa utwaka jisi ivulowa mwusu mumanza ya kunyanyamugwa azintu zionsi ijaka pengia msisimi oyo wakakarabiyo awo usigira wakamkwa ijwi linini libatemi ino yakalinzi ijwi awo wakakumba ibusubwa kwe wenda ibuswa mwabona elio yakalindirio yeya mwensuma utalangiri zintu zilemu yebwati leza laganana zintu zipati nchobeni yosika jindi nukuyoba cheji ejo najimbi zintu zipati nchobeni nechoma kuti ya kuchata ejo teganana mwabona zintu zipati zilemu mwabona elio o jindi ejo jabora kujitika yoba jiremu jipati mbulijeji elio inobo mbedelogo mwiosuegerwa jintu jonsi kuyabu ya buyo nchobeni mwabona nkabela mwiojabuga akwamba ejo ija kabora ku mwabona jaga inda ponya atala nkabela imwe kajibona jaga indirira ibuyo mwabona chuba ubalogo mwabona lesa upona ubaba mwabona kari uruna imweni mwopati kenzeji mwomba uwa mpati tambo ulakonzia kulijesha imweni imutu mpati mwlemo takonzi kulijesha mweni wede kuba ulemegwa mwabona tali mpati logo lewabo jindi akuma mpati logo hao uyobo ula ansi mwribobo mwabona ulakonzia ulibombia mweni mwri msari waga indi mbagamba utala uguya mwijikako kuyumurongana waga unka utala wiyo loonsi azintu igati waga siruga bao mitwe mutwe gau kukomene waga enda kuswa gazu nditwe wagati uti na aga tanta mburi mwaga siruga na useruga ansi mburi mwaga tanta ogo kulirusi mwabona amuri bombie amuwe vuyo babombe mutasori ikuba basare sare amuyande vuyo vuyo jesu mwabona kwamba mwami kutina kulinduwe ili yonse mumoyo wangu kutina kulijimu ijirubide tata teyandi iwabobo wajigwisya teyandi iwabobo oo ndianda uyobarwa muri umwi wabo mubuswa obo mwami elio ndabona ibuswa babuswena nyo mwabona sinamatizio ezi kazi taliga ibutina lesa yosi chula kulindiswe amuyeye walu alike ugonzia ujijita kuyamina igulingwe lesa amulongezi elio nino ndaela kuti mwemberi wesu kulaba achi kulindinywe ya kwamba na kulingwe kwamba mwini kuli kulindinywe kautana uswangana Nuko masiku aya, elu ndiye ya kuti ikuswangana, uyo ikuswangana, iwanyimbo, isiki seti, mwembeli, elu ku, siki seti, elu ku, izitendere, zijuruwa asiki, ikuswangana, wanyimbo, uyo taliga, asiki seti, elu mwami na wayanda, ndinwagana na sunu masiku, ajiyo, japugu, desna matizio, zirijiroba. Elu mpao, muhuro masiku, tukutandambizi ituba, iwabiri masiku, Tukutanda mbizi isia, iwa tatu masiku, mbizi isiuga, mbizi itubuga, elio sikutanda mbizi isubira, elio mpao kunjira, ulija jisambomwe, jane jasanu, ya jisambomwe, elio mpao musondo masiku, musondo mutobera jifumo, ambweni, uswangana, kwa uponesegwa. tandizi linamuyeye tulitulidwe mwami wesu ambungano umulimo waleza leza amulongezi ni ndimukite kwawora yomwe samula ndikatira tejit mwabona teandi kuchita jejo pere mwabona ndi ndiyoba buyo andinywe mkwige eyi pao ndiyo mka arubo eyo tandizi pe mka ufumba buyo wani salorida ilo ndianda iwika minifu yonse njego nzia tambo ndianda uyo kala andinywe ibutamani leza amulongezi lino mwesu neveo.